Senboleke selimangane kumnandi ukuphuma futhi kuloko kusa kuloko okulemvula kunekwa ukusa ukuxubekile ukwazi ukuthi abaningi benu ube nesikhathi ngempela sokushayela nivele ebangeni elikude futhi sinabanye laba bangane abayikoko vele Chicago nase Alabama nase Georgia nase Tennessee nase Illinois namacala onke kulezi zinsuku ngakho ke sithemba ukuthi uNkulunkulu uzoninikeza ukuphepha kwakhe njengoba nihamba futhi kungumkhuleko wethu ukuthi uzonivikela emigwaqeni kule migwaqo eyingozi njengoba lishibilika esikhathini sasebusika futhi leli yizwe elibi esikhathini sasebusika yizwe elihle kunawo wonke kwelikhona into yasahlobo noma enkwindla kodwa esikhathini sasebusika nasesikhathini sasehlobo kubi kakhulu. Manje ngicabanga ukuthi bayaqopha njengamanje phakathi lapho futhi nje ngithanda nje ukwenza isitatimende esiphathelene nesonto elidlule emlayezweni isizathu sokuthi ngibambe itape futhi angibavumelanga abathengise itape bayikhiphe awu bekungenxa yokuthi ngifanele ngiyibhekisise kuqala ngoba izikhathi eziningi leyo ndlela bengingasho izinto ebandleni lapha ebengingeke ngizibe ke ngaphambi komphakathi wonke kanjalo ngoba ngezinye izikhathi kubangela izikhubekiso futhi kwezinye izikhathi kubangela ngisho imibuzo phakathi kwabantu bethu lapha eThabenakeli futhi go angisho lokho angisho lezo zinto ukuba nginganaki kepha kwezinye izikhathi ngaphansi kokuphefumulelwa wazi izinto obungeke lokothe ukutshela abantu khona ke ngezinye izikhathi ngaphansi kokuphefumulelwa ukuthile kuyoshelelela kuphume uyabo futhi ngeke ukuqaphele futhi enye yezinto engikhona ukuthi yashiwo ngalelo sonto elidlule okungahle kubangele umunye ngenkathi ngishilo ukuthi angikaze ngikhole lo ekubizi leli altar niyabo ngifuna ukusho lokho futhi kucace ukuze nizoqonda ukuze kube nokubizela altar okwenziwa kulo lonke iBhayibheli ayikho into enjalo embhalweni akukho ndawo phansi kwedlule eminyakeni okwake kwenziwa kuze kube unyaka weMethodist cishe iminyaka engamakhulu amabili edlule niyabo ukubizela altar yilapho abantu besukuma futhi bezama ukunxenxa nokudonsa abantu woza John uyazi ba umama wakho wafe kukhulekela woza John lokho kusikho kulahle icala bangane qha bo lolo hlobo ngi akuvamile kakhulu uke uzoyedwa ihamba ibanga elide kakhulu futhi kulokho uthola yonke into yingaleso sizathu ibandla lonke lisesiphithiphithini ngendlela elingayo namhlanje kungenxa yezinto ezinjalo ukulahla icala awudingeki ukuba usho lutho mfowethu uNkulunkulu lapho futhi usevele uwenzile umsebenzi wathi uPetro esekhulumela amazwi umoya ongcwele wehla kulabo abezwa izwi niyabo akukho kubizele altar niyabo ayikho into enjalo manje altar eyindawo yomkhuleko lapho wonke umuntu oza ebandleni efanele ukuqala angene aguqe altar akhuleke buthule kuNkulunkulu futhi banikele isicelo sabo somkhuleko nesabathandiwe babo futhi bebonge uNkulunkulu ngalokho abangahle ukuba bakwenzile kubo bese ke bebuyela emuva esihlaleni sabo bese kuthi ke ibandla indawo lapho izwi likaNkulunkulu futhi ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu lapho kwahlulela kwezwi kuphuma khona bese ke kodwa namhlanje siyakuguqula lokho kakhulu manje angina lutho futhi kunoma ubani owenza kubizela altar niyabo lokho futhi ngenze kuningi iqobo lwami futhi mhlawumbe ngizokwenza okunye kuningi uma ngiqhubeka nokuhamba kodwa nje okwami uqobo niyabo uqoqa okuningi kakhulu futhi akukho kumelana nakho akukho okulimazayo kugukulungile Yebo isizathu lelana uJesu wathi akakho ngeze kimi uma ubaba wami engamdodzi uqala futhi konke ubaba ngiphe khona kuya kuza kimi kunjalo ngakho ke yabo ba lokho kuphosa ukubizela kwakho altar ngokuphelele kuphume konke niyabona niyakubona lokho na
all the father our responsibility is preach the word. The Bible said as many as
Bongo baba wena isibopho sethu sethu kushumayela izwi iBhayibheli lathi abaningi abakholayo bapapathizwa endukani nipapathize igameni lika Jesu Christu ukuze kuthethelelwa ukuxolelwa izono inini papathizwe egameni lika Jesu Christu ukuze kuthethelelwa kwezono yabo futhi niyakwemukelisa isiphiwo sika moyo ongcwele kodwa uma unxenxa futhi udonse futhi wesabise abantu futhi ukhulume nabantu ubangenise abantu kumele beze besile ekhanda ngokuzothile ngaphansi kokulahla icala futhi bemukele uKristu. Kodwa-ke into yokuqala abayenzayo ngokushesha nje lapho bemukela uKristu behlezi ezihlalweni zabo yinto elandelayo ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwalezo zono ukuthi sebekhulisekile ukuthi banephutha. Bathethelelwa kanjalo izono zabo, niyabo? Isizathu baphendukile, babhaphathizwa njengesikhumbuzo kubantu ukuthi ngemukele uKristu njengomsindisi oqondene nami. Kodwa-ke usungongenele umoya ongcwele. Futhi manje abantu abaningi bayaqhubeka ekuncengeni nokubizela yathi nokunye kanjalo okungukuthi kulungile ngizohamba nalokho lokho kulungile ngokuphelele ngokwazi kwami noma kubani ufune ukukwenza kodwa kimi akusikho ngokombhalo niyabo futhi ngakho-ke ngithanda ukuhlala nombhalo futhi ngakho-ke isizathu ngibambe leyo tape bekungenxa uma ukhipha leyo besiyoba nezincwadi ezingamakhulu amahlanu ngeviki ukuze siphendule sonke isinyathelo nje esigweni elincane omunye umuntu analo futhi lokho kuphela ufanele ukwenze khona-ke konke sekwedlule futhi ngiyacabanga izikhathi eziningi ukuthi ngingoxekayo kakhudlwana phezu kwezinto ezahlukene kanjalo futhi angiqondile ukuba ngaleyo ndlela kodwa kwesinye isikhathi amahhovisi akudonsa ngaleyo ndlela yabo bakwenza uncike ngaleyo ndlela futhi ngakho-ke ngiqinisekile abantu bayakuqonda lokho. Manje sibonga kakhulu ukuthi sisenobaba osezulwini onomusa onganaki amaphutha ethu futhi akawabaleli kithi. Bengifunda ngale encwadini yakwabaseRoma esahluko sesine lapho uPawulu abhala khona ukuhlaziya kobuNkulunkulu ngempilo ka-Abrahama. Manje siyazi ukuthi u-Abrahama kaningi wathola ukuxakeka njengoba nathi senza kodwa lapho ukuhlaziya kwakhe kwabhalwa akukaze kube khona noma yikuphi ukuxakeka kwakhe okwashiwo yabo akukaze kushiwo nhlobo kwathiwa u-Abrahama akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqine enika uNkulunkulu ukudumisa yabo futhi yileyo ndlela engithemba ukuthi okwami kuzobhalwa ngayo phezulu lapho akusiwo amaphutha ami nakho konke kodwa lokho nje engizama ukukwenza inhloso yenhliziyo yami ukuba ngenzele abantu bakaNkulunkulu. Futhi manje sifikile kulokhu kusa ukuzama kuletha umlayezo omncane lapha ukuthi mhlawumbe iNkosi ibekile phezu kwethu ukuba siwunikeze abantu futhi ngithemba ukuthi uzonenzela okuhle futhi ungenzele okuhle ngoba sindawonywe futhi siphila isikhathini esisabekayo nezinsuku zokugcina. Ngakho-ke nje ngaphambi kokuba sibe nomkhuleko ngithanda ukufunda izindawo ezithi azibe mbili ezweni eyodwa ngaphambi komkhuleko futhi neyodwa ngemuva komkhuleko futhi kuqala ukuvula inkonzo yethu noma le ngxenye yayo ngifisa ukufunda encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nanye samaHebheru nelamashumi amathathu ivesi lamashumi amathathu nambili siqale lukhuluma ngokukholwa. Manje ngiseza kuthini futhi na noma isikhathi kambe siza kungishiya uma ngibalisa ngoGideoni noParagi Samsoni Jephtha Davide Samueli nabaprofeti abathi ngokukholwa banqoba imibuso basebenza ukulunga bazuza isithembiso bavimba umlomo yezingonyama bacima amandla omlilo baphepha osikweni lwenkemba futhi ebuthakathakeni baphiwa amandla baba yiziqhwaga empini baxosha abezizwe izimpi zabezizwe besifazane bemukeliswa abafileyo babo kukho kuvuzwa bevusiwe abanye bahlushwa abavuma ukukhululwa ukuze bathole ukuvuka okuhle abanye balingwa ngokujivazwa ukushaya yebo nokuboshwa amatilongo.
They were stoned, they were sawed asunder, they were tempted, slain with the sword.
Bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngesaha, bona balingwa, banqunywa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, beswela futhi bephathwa kabi. Bhekisisani labo bakake, izwe elingabafanele bona. behamba emahlane nasezintabeni nasemihumeni nasemigedeni yomhlaba. Bonke laba befakazelwe ngokukholwa, abazuzanga isithembiso, ngokuba uNkulunkulu wayesibonele okuhle kunalokho ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu. Lapho ngifunda lezo zindaba zalawo mabutho angamakhawu, ngiyamangala ukuthi ubufakazi bethu obuncane buyoma kuphi nalabo bantu ngalolo suku. Ngaphambi nje komkhuleko, kukhona yini obengathanda ukukhunjulwa kuNkulunkulu na? Vele nje uphakamise isandla sakho, futhi noma ngabe yini oyidingayo, uyabona futhi uyezwa futhi uyakupha manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu.
Our gracious loving Father,
Mama wethu nomusa nothando, sisondela ngokuzithoba esihlaleni sobukhosi sakho kulokhu kuse egameni likaJesu ndodana yakho, kunikela umkhuleko wethu nowabanye. Wena kuqala Nkosi, sithethelele zonke iziphambeko zethu nobubi bethu, bese kuthi-ke sizokhulekela abanye Nkosi ukuthi nabo bazothethelelwa, futhi ibandla lakho belingasondezwa kuwe.
For truly, Lord, in our hearts,
ngokuba qiniso Nkosi enhliziyweni yethu, siyakholwa ukuthi usukulungele ukusebenza umsebenzi nebandla lakho, usulungele ukulikhipha ezweni futhi uliguqulele embusweni kaNkulunkulu. Kodwa Nkosi, sisize ukuba sizilungiselele lelo hora. Kwangathi kulokhu kusa kungaba isikhathi Nkosi ukuthi kusukela koyedwa kuye phezulu kithi sonke, sizolahla konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, ukuze sigijime ngokubekezela ukuncintisana esikumiselweyo. Futhi kuyakhuleka Baba wasezulwini namhlanje ukuthi uzophulukisa abagulayo nabahluphekileyo, abaningi banobuhlungu ezweni lonke nezinhlupho namagciwane njengoba odokotela bebabeka. Futhi ngiyakhuleka ukuthi amandla akho awaphulukisayo Nkosi azoba kulabo bantu. Kodwa-ke ukwehlela embuthanweni wethu omncane lapha kulokhu kusa, abaningi ushayela amakhulu amamayela kusukela leyithi izolo ebusuku, futhi ubusuku bonke kuze kube sekuseni namhlanje, futhi beshayela kanzima ukuba beze ethabenakele, futhi liyakhithika futhi ngasemgwaqeni. Nkulunkulu, siyakhuleka ukuthi uzobabuzisa ngokukhethekile. Kukho kungabaza abaningi, kudingeka banikele ingxenye enkulu yokudla kwabo kwangeviki elizayo, noma kungahle kube yini, noma izinto lezo ebebezosebenzisa imali yabo kuzo, upetroli nezinto ezizayo.
God, he that comes to you empty will go away full.
Nkulunkulu lo woza kuwe ngela lutho uzohamba egcwele, ngokwethembisa futhi ngiyakhuleka ukuthi uzogcwalisa izinhliziyo zabo nobhaskidi babo bomphefumulo wabo, bagcwale kakhulu izinto ezinhle zikaNkulunkulu ukuthi bazobuka nje bephuphuma kakhulu ngenjabulo engakhulumekiyo, futhi begcwele inkazimulo kwangathi nje izinkomishi zalaba bantu abayigogozi ngakhichima ngokomoya nezinto ezinhle ezivela kuNkulunkulu. Busisa sonke izandla, uyasazi isidingo ebesingemuva kwalesi sandla Nkosi. Ngiyacela ukuthi uzobabusisa ngokukhethekile, sikubonile ngaleli viki elidlule ukuthi uphendule ngokumangalisayo kakhulu kanjani umkhuleko emizuzwaneni embalwa, izikhathi zesimo esiphuthumayo nokugula nezinkinga. Wena uNkulunkulu osezindaweni zonke, umi ngasezincekwini zayo, ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzokuma ngakubo kulokhu kusa, banikeze isifiso sabo Nkosi senhliziyo yabo. Angikholwa ukuthi bekuyinto yanoma yibuphi ubugovu, noma yiphi impokophelo embi emva kwakho. Ngikhulekela ukuthi uzobabusisa. Futhi manje Baba, ngikhumbule thina namuhla, futhi kwangathi ngingakwazi kakhulu ukuzitekisa endleleni sonke, kusukela kumelusi kwehlele phansi ebantwaneni, kwangathi singakwazi ukuzibeka eceleni altare likaNkulunkulu, futhi sivule izinhliziyo zethu, futhi silalele umoya ongcwele njengoba izokhuluma kithi. Phendula izitsha zethu zesakho isibusi ukwemukela izibusiso zakho ngohlangothi olukahle lubheke phezulu. Kodwa ke thululela phansi amandla amafutha okugcoba kubo. Futhi siphe amandla okuqina Nkosi esiwadingela ezinsukwini ezisihlalele ngaphambili. Siphe lesi sibusiso, sikucela egameni likaJesu. Amen.
I don't know.
Ngazi thola nje inombolo yakhe yocingo bese umtshela ukuthi ngizomfonela yemva kwenkonzo angazi. Ngikhulekeleni ngifuna uJack Moore ocingweni namanje usanginxenxe ukuba ngibe lapho ngaleli viki niyabo angizizwa nje khona ngokukho niyabo futhi ngakho ke angazi ukuthi ngenzeni ngiyamthanda umfuthi Jack futhi leyo ngongothela enkulu yeza izansi lapho futhi wenqabe amadoda njengoBooth Clibborn nabo beza ngakho ke usalindile ukhipha izikhangiso zakhe futhi kanjalo ubambelele kimi ukuba ngize ngakho ke ngithanda ukuzizwa ngicindezele ile ngempela kuhamba niyabo futhi ngi
now as we turn now again to 2 Corinthians
futhi manje njengoba siphenge manje futhi kuba sekorinto besibili futhi sizoqala ngevesi lishumi nambili kuba sekorinto besibili futhi sifunde ivesi lilodwa lombhalo senzele indikimba uma uNkulunkulu evuma basekorinto bokuqala noma kwabasekorinto besibili njalo isahluko seshumi nambili nevesi lesishiyagalolunye ngifuna ukufunda isigaba sokuqala noma isigaba sesibili sevesi lesishiyagalolunye ingxenye yalo.
And he said unto me, my grace is sufficient for thee.
Yathi kimi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni. Angikufunde futhi manje ukuze nizuqiniseke ukuthola indikimba.
And he said unto me, this is God speaking to Paul.
Yathi kimi lona nguNkulunkulu ukhuluma kuPaulu, umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni.
Then if I should call it a text,
kodwa ke uma bengifanele ngiyubize ngendikimba ngingathanda ukusebenzisa lokhu amandla okuqina aphelilisiwe ngobuthakathaka obuphelilisiwe.
We have weakness, we have strength. It's unusual text on in a Pentecostal assembly.
Uma sine buthakathaka sine amandla okuqile indikimba ejwayelekile embuthanweni wePentecostali ukwenza ukuthatha indikimba yobuthakathaka ngoba sihlala njalo sifakaza sithi sinamandla kakhulu. Futhi ngishilo ngaphambilini ukuthi ngizama kuphela ukukhuleka phakathi neviki futhi ngithole lokho obekungaba kuhle kimi ukukuletha ngaphambi kwebandla ukuba nje bekungukuza lapha ukuba ngizwiwe bengingathanda kakhulu ukungenani ukuzwa noma kubani kulokhu kusa emi lapha. Ngokuzobala kuze kube izinsuku ezithi azibe mbili ezidlule ngangisezansi eKentucky nabantu bakamfowethu Cape Heart lapho sengihambile endaweni yabo nomfowethu igugu nonkosikazi nomndeni nabo ngaze ngafika kulo mcabango. Ngayekhaya nje kancanyana ngaphambi kwalokho ngangimi ngaphandle futhi iminikazi lathi ngingathanda ukukhuluma nalowo mfundisi futhi ngahamba ngangena ekhaya labo elincane futhi kwakukhona lathi ngumfowethu Branham na futhi ngathi yebo ma'am.
So ashamed of the looks of my house.
Yathi nginamahloni kakhulu ngokubukeka kwendlu yami futhi lathi ukuba ngikucela ungene laqala ukukhala lathi kodwa nginesidingo esikhulu futhi nginokukwethemba ngempela.
And I found out it'd been where our little sister Cox.
Futhi ngakuthola ukuthi kwakuyilapho udadewethu Cox omncane esahlala naye nabanye zansi lapho ugogo omncane ne-tape recorder ihamba idabula komakhelwane edlala ama-tape. Yilokho ke lo ngumqondo niyabo.
I looked around in this home, a little humble home.
Ngaqalaza kuleli khaya, ikhaya elincane lithobekile, elicishe lifane nengakhuliswa kulo. Kodwa uDonga lwalucwele izithombe zikaKristu, kubekwe iBhayibheli etafuleni. Ngathi angikaze enhlobo ngibe nokuhlonipheka empilweni yami. Lolu uhlobo lekhaya ngithanda ukungena kulo.
Just a request for someone.
Wacela uthize isicelo futhi amahora amahlanu kusukela ngaleso sikhathi lapho sakhuleka ndawonye khona logogo omncane nami sakhuleka ndawonye uNkulunkulu uphendulile. Ngakho ke sakhuleka futhi umama Cox nami kanye nabo sizungeza itafula ngalokho kusa sasikhothamile futhi sacela uNkulunkulu ukuba siphethuba ukuba senze ukuthize ngemizamo ayeyenzile futhi sesiqedile ukucela lokho uNkulunkulu wavula indlela niyabo unguNkulunkulu. Sizama kwenza ubuthakathaka bethu bube izaba, sifuna kusho ukuthi sibakhulu kangakanani, sibakhulu kangakanani. Ngicabanga ukuthi ngenye yezinto uNkulunkulu wanginikela yona umbhalo bekungukukhipha lokho engqondweni yethu, niyabo? Kukhona izinto ezincane esizenzayo futhi yilokho esikuzele enkonzweni ukuthola ukuthi amaphutha ethu likuphi, nezinto esingazenza ngcono ngazo uma siza enkonzweni noma ngayiphi enye injongo kunalena. Ngiyesaba ngeke sithole okuningi kakhulu ngokuze enkonzweni. Sifanele size kuzothola ubuthakathaka bethu, sithole izindawo zethu ezimbi neyethu kanjani, ukubona ukuthi sibancane kanjani futhi sibeke ukuthembela kwethu kumuntu onamandla.
But when we have weaknesses, there's so many of us likes to testify or
kepha lapho sinobuthakathaka kukhona abaningi kakhulu bethu othanda ukufakaza noma uthanda ukucabanga ukuthi asanele futhi. Ngakho-ke senza lokho kube yizaba. Anginamfundo, anginakhona, ngikwazi ukwenza lokhu. Futhi uma uqhubeka nalokho futhi wenza lokho ngaleyo ndlela, ulokhu uqhubeka kanjalo, khona-ke ungeke ufinyelele kunoma yini. Kodwa yona impela into esenza izaba ngayo ngobuthakathaka bethu, uNkulunkulu usebenzisa yona impela leyo nto ukubamba umsebenzi ngayo. Yabo, uyasilinda ukuba sifike kuleso simo ukuze ezosisebenzisa, sisithatha izaba bese sithi awu mina ngikwazi ukwenza lokhu, angenele akwazi ukukwenza. Uthi uNkulunkulu thatha yena impela leyo nto ukwenza umsebenzi ngayo, lele iqiniso. Ngiyabesisizathu ukuthi uyasikhetha ngoba sikuleso simo. Manje lokho kuzokala kuqalile, kodwa nje emizuzwini embalwa sizofika esizathwini sakho uma uNkulunkulu ethanda.
We find out, just as we've been reading, that weaknesses and rejection.
Sizithola ukuthi njengoba nje kade sifunde ukuthi ubuthakathaka nokunqatshwa, futhi sithola ukuthi labo bantu ababuthakathaka kunabo bonke labanqatshiwe yizwe elingaphandle, ungamaqhawe kaNkulunkulu anqobayo emqeni ongaphambili, athathe labo ababizwa bengafanelekile.
There was a Methodist brother.
Ukhona mfowethu e-Methodist eyabathathu babo oza kuleli bandla evele enhlaya e-Ohio noma enyakatho indana. Basho kimi kungekudala bathi mfowethu Branham, bathi sisanda kwemukela umoya ongcwele nje, sesingazifuna manje izipho zenkonzo yethu na? Ngathi ningakwenzi, kuyekeni. Futhi waphenduka futhi wangibuka wathi ngisanda kufunda incwadi ethize yomfowethu esitshele ukuthi emuva kokuba sesemukele umoya ongcwele sifanele sifune iziphiwo ukuze lezi zisebenzise lo moya ongcwele. Ngathi bese niba yiyembe elihlohliwe, niyabo? Uma uqaphele pepelini kuhlala kuyilabo abazama ukusuka kukho uNkulunkulu abasebenzisayo. Inqobo nje uma indoda ifuna ukwenza okuthile futhi icabanga ukuthi inekhono elanelo ingawuthwala umsebenzi, uNkulunkulu bengeke neze ayisebenzise leyo ndoda. Bukani uMose egijima, bukani uPawulu egijima, labo bonke bezama ukubaleka kukho. Ngathi ningafuni lutho, uNkulunkulu nayo yonke into yenu uzoninika yona, yabo? Futhi nje vumelani yena, vumelani yena nakekele lokho. Ngathi khona-ke ningazithola ezinye zalezi zikhathi njengoba sinazo namhlanje, ukuthi wonke umuntu ufuna ukwenza lokho futhi enze lokho futhi abe ngumuntu ethile omkhulu. Ngokwani ukuthi singene kuphi ngakho, yabo? Esikhundleni sokuzama ukuba ngabakhulu sifanele sizame ukuthola ukuthi singaba bancane kangakanani, yabo? Khona-ke uNkulunkulu angasisebenzisa. Nginemibhalo eminingane ebhalwe lapha engizofanele ngibhekise kuyo. Ngiyacabanga kodwa ngithina mhlawumpe angeke ngibe nesikhathi kukwenza. Kepha thina siqaphelane ukuthi kuthatha okubuthakathaka kunabo bonke futhi onqatshiwe, futhi cishe lonke qha uNkulunkulu ake waba nalo emqeni ongaphambili bekuyilolo hlobo lomuntu. Umuntu owanqatshwa, umuntu owayecabanga ukuthi wayengakwenele, umuntu ongenakhona nhlobo. Kodwa-ke lowo muntu nje esesimweni esikahle ukuze uNkulunkulu angaqala ukumsebenzisa kunjani. Ilapho benza sengathi abakwazi abanalutho, yilapho uNkulunkulu angababamba futhi yenze ukuthile ngabo, yabo? Lapho kodwa lapho sicabanga ukuthi siyakwazi ukukwenza, kodwa-ke uNkulunkulu angeke sisebenzise ngoba sifuna ukukwenza ngokwethu. Futhi kodwa-ke ngakolunye uhlangothi sijola le imizwa futhi siyacabanga khona-ke ukuthi asanele futhi asifuni ukukwenza kodwa-ke uma nje silalela ubizo lukankulunkulu iyona nto kanye unkulunkulu afuna sifinyelele kuye kulolo hlobo lwesimo ukuze akwazi lapho singenele ngokwethu khona-ke singaphansi kokuzinikela emoyeni lonkulunkulu inqobo nje uma sicabanga ukuthi singakwenza khona-ke angeke sikwenze kodwa uma sifika endaweni lapho sazi khona ukuthi angeke sikwenze khona-ke sizinikela kunkulunkulu futhi uyakwenza ngakho khona-ke uma kuyithina sizama ukukwenza sizokwehluleka kodwa uma nje sizozinikela kunkulunkulu khona-ke unkulunkulu angeke ehluleke kunento eyodwa kuphela unkulunkulu angeke ayenze futhi lokho ukwehluleka angenze noma yini enye ngaphandle kokwehluleka kodwa angeke ahluleke ngakho-ke inqobo nje uma sizama ngokwethu futhi sencike kwawethu amakhono nokunye nokunye awu angeke senze lutho kodwa uma sifika endaweni lapho sazi ukuthi asilutho khona-ke unkulunkulu angasisebenzisa
Important thing, one of the important things that we
must master. Ile balulekile, enye yezinto ezibalulekile kumele siyahlule. Manje kubulani lokhu. Futhi kakhulukazi nina abashumayele abasebancane namalungu ebandla ngokufanayo. Into eyodwa kufanele siyahlule uma silindele ukufeza isifiso sikaNkulunkulu empilweni yethu. Lokho ngokuthi sifanele sehlule umcabango wekhono lomuntu. Uma singake sifike endawaneni lapho sicabanga ukuthi singakwenza ngobuhlakani bethu uqobo nangamakhono ethu uqobo sifanele sahlule lokho ngendlela yokuthi singasusa into futhi siyibeke eceleni ukuze uNkulunkulu asisebenzise kunjalo futhi senze ukuzinikela kuphelele ngeke sisebenzise ikhono elilodwa sifanele senze ukuzinikela kuphelele futhi ukuze kunkulunkulu ufanele uzinikele kuye kokubili umphefumulo umzimba nomoya konke oyikho kufanele kunikelwe kunkulunkulu ukuze ezosebenza intando yakhe kuwe nakimi kanje lokho kunzima ngiyazi ngoba sihlala sifuna ukufaka ingxenye yethu okuthize esikwaziyo siyazi ukuthi sifuna ukukwenza sithi awu ngiyazi nje kufanele kwenziwe ngale ndlela kodwa inqobo nje uma ukwenza ngaleyo ndlela kuzoba yiphutha futhi unkulunkulu akasoze awusebenzise lowo mzamo mhlawumbe ngosizo lenkosi sizongena kulokho emzuzwini embalwa futhi nje ukulikhombisa ukuthi unkulunkulu angeke alisebenzise ikhono lakho
These too much seminary experiences.
Futhi lokho yileyo indaba ngeze namhlanje kulenqaba yezipiliyoni sasekolleji okuningi kakhulu okubekwe phezu kwemfundo okuningi kakhulu okubekwe phezu kobudlelwane noma ukuhlanganyela ehlelweni siphumule komunye nomunye siphumule kubantu abanekhono ibhayibheli lathi ungaba kanjani nokukholwa uma angesibone ukanjani lowo mpana na ungaba kanjani nokukholwa uma nikhethana na uma silindele sithi lo mfo ungumuntu omkhulu lona ngumuntu omkhulu ngizovele nje ngincike kuye lokho kumthokozisa unkulunkulu uma wenza lokho sifanele sincike kunkulunkulu futhi unkulunkulu yedwa sifanele sethembe ikhono lethu noma nanoma yimuphi umuntu sifanele ngokuphelele sizinikele kunkulunkulu alike khona ngikhathala ukuthi lingelikabane lisoze laba nokusetshenziswa ebusweni bukankulunkulu unkulunkulu uzofanele akhiphe wonke amakhono ethu kithi ngaphambi kokuba azuze inhloso yakhe uma inokuthile kithi ukuba sikwenze futhi uma nje sizizwela ukuthi senza umsebenzi omuhle kakhulu ngakho kodwa-ke asisoze sakwazi ukusetshenziswa ngunkulunkulu kanje wena othi wenze isitatimende esibanzi esesabekayo lapho futhi ubranham futhi lokho ngokubanzi kodwa buka nxa zonke nje futhi uthole ukuthi ngabe kulungile noma kulungile buka nxa zonke namhlanje kukho konke okwethu kuzuze ngempumelelo sicabanga ukuthi sikwenzile futhi buphi ubukristu e-United States na buka kuwo wonke amabandla namahlelo nabavangeli bethu nemikhankaso yokuphulukisa nakho konke okunye sibe nakho futhi kuyini na kubi kakhulu kunalokho kwake kwaba yikho ekuqaleni kubi kakhulu namhlanje kunanoma kwake kwaba njalo ngoba sizame ukukwenza ngekhono lomuntu babuthela ndawonye futhi benze imikhuleko emide futhi baphume lapha futhi baba nakho ngelinye ilanga lapho babe nenqwaba ikhulu namashumi amahlanu enkulungwane noma ukudiza kunjalo bebuthele ndawonye bobabili amaprotestani kanye nekatolika besho eminye imikhuleko futhi bekhuleka eminye imikhuleko futhi benze eminye imikhuleko nokunye nokunye lokho kungahle nje ukuthi ababuthananga akusizi ngalutho ebusweni bukankulunkulu manje uma ngigxeka ngithetheleleni niyabo kodwa ufanele ushayele into phansi nebo uzofanele uyenze ishaye isipikile
And what good did it do?
Futhi kwasiza ngani nalutho futhi akusazi kwaba njalo kuze kuthi wonke umuntu ozisho ukuthi ungumphristu ezokhohlwa yikona lakho uNkobo futhi azinikele kuNkulunkulu. Kodwa-ke uNkulunkulu angazuza inhloso yakhe ngokuthumela. Hayi vuselelo kodwa mfowethu adinga ukukwenza kuqala ukuthumela ukubulala kunjalo ukuze sizokwazi ukuvuseleleka. Ufanele ufe ngaphambi kokuba uzale kabusha. Uthi ufanele udinga ukuzibulala.
This tabernacle needs a killing, and me with it. All of us, we need a
killing.
So that we can be revived, a new
life, a new hope, a new spirit.
We need first a day of mourning. We need a place of yielding to the Spirit.
Sitting in the Yokuzinikela Gumo, yes, could let us so good nigga, Kakulu, Pesu, Funda, Napesu, was in Telazet, put it in Mikakasa yet in a Kogogasina.
We says
Tembele Gubambis and Nelly, Nabefundis Abaningi, Vesuakigan, who's a Sibambisani, Sivumela Abaningi, Gangara, Uma, Singa Gos, Guchalabaninga Gagagan, Gagas Gwenze, and Gagas CMA Telope, Ninga Panta Gualoco.
And then when we do that, futhi bona ke uma senza lokho sikwenza ngomshini omkhulu kakhulu
onekapa noku kuwo niyabo ngakho ke sizofanele sisuke kulokho lelo khono lomuntu. Sifanele sifike endaweni lapho singanikela khona imiphefumulo yethu nezimpilo zethu ngisho nakunkosikazi wasekhaya kumlimi kumakhenika noma ngabe singubani sifanele sizinikele ngokuphelele kuNkulunkulu futhi sazi ukuthi asiyilutho kodwa-ke vumele uNkulunkulu aqale lapho kodwa-ke uqala ukuhamba esebenza futhi kuhlanganisa thina zonke wonke umuntu lokho yinto esifanele siyenze. Umlando uyafakazisa uyakwenza manje ufakazise umlando uyakwenza ukuthi uNkulunkulu njalo wakhetha abantu abangelutho ukuba babe ngabantu abathile bakhe. UNkulunkulu uthatha umuntu ongelutho. Namhlanje ngaphandle uma ungenaso isendlalelo sesayense yezenkolo esikahle kungcono ungazami ngisho kusondela edolobheni kungcono ungazami ngisho kusondela emhlanganweni kodwa uma unezendlalelo ezinkulu nokuqeqesha okukhulu nezinto yemva kwakho ungaya kunoma yiliphi idolobha futhi uthole ukubambisana ube nomhlangano omkhulu. Hawu akusiyo umhlangano ngumhlangano nanjenganoma yini enye kepha usiza ngani na? Nyabo usa uthola lamantombazanyana labafana bekhubuka behlafuna shingamu futhi behamba benyukela yatshale nabesifazane nosiliza behamba benyukela lapho ukuba nje bathi benyukele ealtari bangena kumbini eziyalweni futhi babuye baphume futhi bafafaze noma bacelise noma ngabe bayini futhi unyaka ukusuka lapho omunye wabavangeli bethu abakhulu kunabo bonke washo uma ubengazi ukuthi ubengasindisa amaphesenti ayishumi abaphendukile bakhe okonyaka wodwa ubengajabula lapho khona-ke lapho uma ebengaba nabaphendukayo bayinkulungwane ngonyaka olandelayo bekufanele kube izinkulungwane eziyishumi zabo nebo sigeje umgomo sigeje inhloso. Abanye bethu bakwakhela phezu komqondo ukuhlakanipha wo ukuthi lokhu ukwazi konke le ndoda izifundiso eziqeqeshiwe sifanele siqeqeshe abantu bethu futhi sibafundise. Omunye olandelayo usekeleke phezu komuzwa othile wo womnyekazo kuqaqazela ukukhala kumemeza ukusina emoyeni noma ukuthize kwamadlingozi omsebenzi ongaphandle futhi lokho kubi nje njengemfundo. Uma udeveli engakwazi ukukuthola kulolu hlangothi uzokuphusha uphume kulolo hlangothi.
But the thing of it is,
kepha into yakhe ngukuthi awunalutho ongathembela kukho ngokwakho qobo noma nanoma yini ongayenza kuphelele nje ukuzinikele kuphelele kobuthakathaka bakho kuNkulunkulu bese uthi ngilapha nginalutho akukho khona ongathembela kulo.
Search back through the scripture.
Silale muva empalweni futhi nithole njengoba nginemibhalo ibhale lapha ngibhekisela kuye. Abanye muva emibhalweni siyathola ukuthi uNkulunkulu njalo wasebenzisa abantu abangelutho ukuba babe ngumuntu othile wakhe. Kala njalo ethatha labo izwe elalibanqabile unyaka wesibotheni owawubenqabile futhi lolo hlobo alucoshayo ukuba lusebenzise. Cabanga ngangabapostoli, cabanga ngoPetru, umdobi engenayo imfundo eyanele ukubhala igama lakhe uqobo, uJohane engazi lutho futhi engafundile, lawo indoda. wazi labathumileyo nompristi oyizifundiswa nosaziwayo bangalezi zinsuku izifundiswa amalungu ebandla futhi utholatho labo bantu ababecabanga ukuthi babengumuntu othile futhi kwacoshwa labo ababengelutho futhi wabasebenzisa. Manje umuntu othile ngaba ngomunye wabantu bakhe uNkulunkulu angabasebenzisa uma bezimisele ukukhohlwa ukuthi bangumuntu othile. Uma uzimisele ukukhohlwa ukuthi ngumuntu othile futhi ube ngumuntu ongelutho, kodwa uNkulunkulu angakusebenzisa futhi enze umuntu othile ngawe, yebo, kodwa uzofanele ukhohlwe ukuthi ungobaluleke kakhulu. Abaningi bethu benza lokho ezimpilweni zethu ngokushesha nje. Abanye abantu bathi nje bengaba amaKristu baba ngabazidlayo abanganaki kunjalo, lapho nje beyiphambanise indlela babuyele emuva deniso kuya phambili.
More you can get out of yourself.
Lapho ngikathi ungaphuma kakhulu kuwe, iningi indawo kamoya ongcwele ukuba ungene. Njengoba uElisha atshela uJehoshafati nabo wathi, gubha umfula ube nemigodi ngemigodi, uma ugubha kakhudlwana, iningi indawo yamanzi oyitholayo. Kusho kuningi okungokwethu qobo kwemfucumfucu yethu yamakhono ethu qobo esingawaphosa siwakhiphe kithi, iningi indawo ezoba khona ukuba igcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu uma nje singakwenza lokho. Paul, lawo nje sisanda kufunda ngaye lapha kwabaseKorinto, kwabaseKorinto besibili, sithola ukuthi le ndoda yayingumuntu omkhulu, yayisifundiswa umuntu omkhulu, kepha kwadingeka akhohlwe konke ake akwazi ukuze aze uKristu. Ngizovumela funda omunye wale miphalo lapha ukuze nina nifuna ukuyifunda nami. Asiyipheke kwabaseKorinto bokuqala esahluko sesibili futhi ivesi lokuqala umzuzu nje futhi asifunde lapho umzuzu nje okwashiwa nguPawulu le ndoda enkulu eyisifundiswa, lokho akusho ngayo uQobo, lokho ayefanele akwenze. KwabaseKorinto bokuqala isahluko sesibili, kwabaseKorinto bokuqala futhi siqale ngevesi lokuqala, lalelani lesi sifundiswa. Le ndoda yayiqeqeshiwe, yayingakhuluma cishe impela noma yiluphi ulwimi olwalukhona ezweni, yayifanele iqoshe ngakho. Yakhuliswa ngaphansi kwehlelo lenkolo eliqinile labaFarisi, futhi uyise wayengumFarisi. Kamuva yaba ngumFarisi wabaFarisi, futhi lokho kusho ukuthi yona ngokoqobo yayingongoqinile kunabo bonke abaFarisi. Yayingumfo omkhulu, futhi yayinegunya, futhi yayihlakaniphile. Uyise wayeyinike imfundo ngaphansi kukathisha obedlula bonke owayekhona ezweni, lonke uGamaliyeli, ngaleso sikhathi uthisha owayeqamile kakhulu wanoma yiziphi izikolo. UPawulu ubayi lelo hlobo lendoda, wafunda lonke ulwimi, wafunda isayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo, wafunda zonke izinto ezihlukile kungukuthi ezikhona ukuba zifundwe ngaleyo ndlela, futhi wancika kanzima ethabenekele labapristi kanye nendoda enkulu, futhi wayehamba enza umonakalo webandla. Layilani le ndoda efanayo nayo yonke le mfundo emuva kokuba yayemukela uKristu. Layilani lokho eyakuzwa ukuthi yayinamandla futhi inkulu kangakanani, yathi ngeke kukhohlwe, yathi ngeke kuba iqondo ukuthi yayingeke yethembele kuyoQobo, yathi ngeke ukuthi iqondo ukuthi imfundo yayo yayingelutho, yathi ngeke iqondo ukuthi konke ukuqeqeshwa eyake yaba nakho yayizofanela ikhohlwe yonke into eyake yaqeqeshela yona. Ileleleni manje, nami bazalwane, kufika kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma bokuhlakanipha, yebo, ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Angifikanga kuba nginitshele ukuthi manje ngikudokotela Sawulo ovele esikoleni sikasibanibane, ngiphuma ehlelweni lenkolo elikhulu naleli hlelo. Angifikanga kini kanjalo ngokuba mina nganquma ukuthi angiyikwazi obunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu, lowo obethele esiphambanweni lapho lanela ebufakazini bendoda ekanjalo. Nganquma kungazilutho ngamakhono enu, ngiyazi ukuthi akukho lutho kini, futhi nganquma kuphela ukwazi into eyodwa engiyibona kini, lowo nguJesu Kristu, futhi yena bethele umsindiso obethele phakathi kwenu, yilokho kuphela engizokuqonda.
And I was with you in greatness.
Lalela mina ngangikini ubukhulu kuphi na ubuthakathaka nangokwesaba na ngokuthuthumela okukhulu.
Could you imagine a man, a Pharisee of the Pharisees, a teacher of the teachers?
Ubukathini nje idoda umfarisi wafarisi uthisha othisha ndoda eyayiqeqeshiwe kusukela ebuntwaneni ngenkonzo ukuba yibe yindoda enobuciko bokukhuluma ehlakaniphile futhi ekhaliphile ukuba ize ngaphambi kwezinga nabantu njengabasekorinte bezeithi nganginani ebuthakathakeni nasekwesabeni nasekuthuthubeleni kukhulu. Indoda eyakubukela yizwe phansi isithunywa sekolo sikhulu kulezo zonke zake zaziwa yavuma ukuthi yayifike ebuthakathakeni, hhayi njengesifundiswa esiqeqeshiwe kodwa ebuthakathakeni ngokwesaba. Hleze yayizophuma indleleni ndawo ekuthuthumeleni okukhulu ngoba yayingenakuthembela ekhonweni okungelayo uqobo. Isizathu yayisaba hayi ngoba yayisaba noma yini kodwa yayisaba ukuthi yayingeza ukumthokozisa uNkulunkulu ngandlela thize ukuthi yayizothela ikhono layo lixutshaniswe phakathi kukho. Into ethize yayiyifundile ukuthi yayine yayibatshela ukuthi angifikanga kini ngalobu bungcweti bokukhuluma, ngifika kini ngokwesaba ukuthi bengingafika ngaleyo ndlela, kepha ngifika kini ngingazi lutho ngaphandle kukaKristu futhi yena ebethelwe. Mina ngiza kini ngokwesaba nobuthakathaka nangokuthuthumela okukhulu nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya na amandla. Lalelani la ndoda eyayiliqhawe yazihlubula uqobo lwayo. Amen. Uma kukhona noma yini izikole zethu eziyidingayo namhlanje, uma kuyini noma yini amabandla ethu ayidingayo namhlanje, ukuzihlubule wena uqobo kwemicabango yenu namakhono enu uqobo. Zihlubuleni phambi kukaNkulunkulu ngaphandle uma nizozama ukwenza okuthile ngaphakathi kwenu. Ngiyethemba nina lokho kwehla ngokujulile kithi kokubili lapha nasezweni letheyipu futhi ukuthi niyaqonda ukuthi nifanele ningabi yilutho, hayi wazi konke, hayi umuntu othile mkhulu, kepha umuntu ongelutho. Uzoba ufanele ube uthule, uzofanele ufike endaweni ewaziyo ukuthi awuyilutho futhi ungalokothi uphakame ngaphezu kwakho, ngoba lapho nje uphakama ngaphezulu kwakho, uphakama ngaphezu kukaNkulunkulu. Uzofanele uzigcine othulini nasendleleni eya eDamaseko, uzofanele uzehlise futhi lokho okwakuyo yonke indawo lapha nasezweni letheyipu.
My speech, she said, doesn't end in
amazi yokuhlakanipha ahungayo umuntu nokuhlakanipha komuntu, kepha ngesibonakaliso somoya wamandla. Manje bhekisisani okwani Phawulu na kungani wenze lokhu na amandla, ukuze ukukholwa kwenu kungeni ngokuhlakanipha kwabantu kume ngamandla kaNkulunkulu.
Oh, what a preacher. This great man.
Oh, mshumela Jepo lendedekulu eyafuna uNkulunkulu futhi yathi uNkulunkulu ngibuthakathaka futhi ngiyangazi ukuthi ngenzeni. Ngiyakhuleka wena uNkulunkulu ukuba ungiqinise futhi ususe ubuthakathaka kimi nalezi zinto ukuze ngizoba namandla kokukhulana. UNkulunkulu mpendule wathi Phawuli amandla okuqina amaphelelisiwe ebuthakathakeni bakho. Khona ke uPhawuli wathi uma ngibuthakathaka khona ke nginamandla. Yebo, wathi khona ke ngiyakutumisa ebuthakathakeni bami nobuthakathaka bami nokunye nokunye. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngikukhiphile konke kimi. Futhi uma ngikhiphe konke kimi khona ke uNkulunkulu akangena. Kepha uma nje ngisenokuthile kobumina lapho khona ke uNkulunkulu angeke angene. Lapho yilokho ke siyamgiba, siyamxosha ngokwethu kusukela kwampofu kunabo bonke kithi kuya kocebile kunabo bonke kithi kusukela kwamncane kunabo bonke kuya komkhulu kunabo bonke. Sivimbele uNkulunkulu ezimpilweni zethu ngenxa yobuthina uqobo. Uyithale kithi isithi esikhulu kunazo zonke enginaso nguWilliam Branham. Nguye ongena endleleni kaNkulunkulu, nguye ovilaphayo, nguye ongena endaweni ngezinye ezikhathi lapho ecabanga ukuthi angenza kuthile ngakho futhi lapho enza lokho kuphushela uNkulunkulu ngowaphuma esithombeni. kodwa uma ngingasusa lowo mfo uma ngingafika edawela kungukuthi uyadeda endleleni khona ke uNkulunkulu angawela futhi enze izinto uyilembrane amangazi lutho ngazo. Ilapho uNkulunkulu engakusebenzisa khona, ilapho angasebenzisa noma yimuphi kini, engasebenzisa noma ngubani uma sidede endleleni, kodwa uma nje sizifaka endleleni khona ke asikwazi. Kulungile manje siyathola lo mfo omkhulu uPawulu wayeyinkosana phakathi kwabashumayeli wayehlonishwa yilo lonke ihlelo. Leyo ndoda yayingaya edolobheni futhi ibe nomhlangano noma kuphi. Ngoba ngani na wayenezincwadi ezimchazayo kani wayemkhulu kakhulu futhi ephokophelele ukuphihliza bonke abantu owayebuthakathaka waze wathela amandla kumpristi omkhulu igunya eliphezulu eliphakeme kune wonke ukubopha wonke amakristu amandla ezombusazo avele ebandleni lakhe ukubabopha bonke. Oh, wayenamandla wayengabopha amakristu futhi awaphose ejele ngoba ayengenakuvumelana naye ezimfundisweni zakhe zesayensi yezinkolo phezu kwezimfundiso zabafarisi nabasadusi. Wayebopha amakristu kodwa qaphelani wadingeka aboshwe yelo qobo ukuze ezolahlekelwa yikho. Wayengalahlekelwa amandla okuqina akhe negunya waboshwa qobo lwakhe ukuba alahlekelwe yilokho ayenamandla okubopha ngakho. Wadingeka alahlekelwe yilokho ayeyikho ukuze aboshwe. UNkulunkulu udlula abadumileyo, wadlula abaphristi, wadlula labo ababengabazidlayo, futhi wakhetha uPawulu, lendoda enkulu, futhi wamenza wawela othulini lomhlabathi, futhi wenza izinto aye njengalabo abanye wayekwenza. Wabenza baziphatha nge, wamenza waziphatha ngendlela efaneyo labo ayebabopha, wabopha uPawulu ngomoya kaNkulunkulu ukuze amkhulule emandleni ayenawo ukubopha amaKristu ngawo. Ungitshela ukuthi uNkulunkulu akazi ukuthi wenzani na, wasusa amandla kuqina akhe ukuze alahlekele ukubamba kwakhe kwakhe. Angaka abafundisi uNkulunkulu angabasebenzisa kulokhuza uma nje bebengavumela kuphela uNkulunkulu ababophe ngezwi lakhe nangamandla akhe futhi abakhulule emandleni okuqine alawo mahlelo nezinhlangano. Bangaka abantu abaqotho kuleli dolobha kulokhuza abaya kulamabandla enhlangano amakhulu, bangaki angabagcwalisa ngomoya ongcwele futhi bavuthise leli dolobha ngevangeli namandla uma kuphela bebengathatha futhi bazikhulule emandleni abanawo futhi baboshwe ngumoya wakhe ukuba babe njengoba uPawulu wayenjalo uthando lwesiqile kuNkulunkulu. UNkulunkulu wathatha uPawulu futhi wamenza isiqila wambophela kuye uqobo futhi wamthumela kwabezizwe ayebazonda. Kepha niyebo wakudingeka azikhulule amandleni akhe obufundisi ukuze aboshele amandleni kaNkulunkulu. Wadingeka alahlekelwe amandla kuqina akhe futhi abe buthakathaka futhi angabi yilutho ukuze emukele amandla kuqina kaNkulunkulu ukuze aboshele kuNkulunkulu ukuze yenze lokho uNkulunkulu abezomtshela ukuba kwenze. Lokho kufanele sikwenze namhlanje.
That's what I need. That's what every man needs.
Yiloko ngikudingayo, yiloko wonke umuntu akudingayo, ukulahlekela ngubuyela uqobo, ukulahlekela ikholo lakhe, ukulahlekela yiloko ayikho, ukuthi angahle azinikele ngokuphelele kumoya ongcwele. Inkosikazi yasekhaya idinga lokho, umfana wesikole udinga lokho. Sithatha ngisho nabantwana bethu abancane.
A certain little boy that I'm thinking of.
Umfana othize omncane ngicabanga ngaye izolo ntambama noma uthango noma ngolunyisuku wangena wathola tete wabo mdala ukubampalela isifundo sakhe ngokusheshe impela futhi uyaphuma watshela abafana abancane wathi lezo zibalo besilula yabo bafundiswe impela ukukopela.
How much better would be
bekungangcono kakhulu kanjani kube futhi labo bantu bayizinsika ebandleni. Bekungangcono kanjani kube ubabaye kuseli ngesikhathi sobuntu ngasekuseli kathi uJohn uzoba nokuhlela kwakhe namhlanje. WoNkulunkulu yiba noJohn, siza uJohn ungicelile kamelibeni lokulala kulokhu kusa utshe babaye ngikhulekela namhlanje. Kufanele ngimele ukuhlela kwami, ngikhulekele.
I'd rather my boy would get a A good decent
ngicacanga ukuba fanele wahambathole obuhle u-Eva fanele kathi lake ukuba feyile kunokuba bengazi ukuthi uthole u-A oqondile futhi uyakukopela yebo mnumzane esikudingayo ukulehlekelwa yithindo qobo sekuthembele ngakho konke emandleni kankulunkulu manje ukuboshwa uNkulunkulu udlula abadumileyo futhi uthola babuthakathaka uNkulunkulu udlula labo abacabanga ukuthi bayinto ethile ukuthatha umuntu odile ngazi lutho ukuze asebenzele inhloso yakhe empilweni yabo yilokho esikutholayo uNkulunkulu washo kuPawulu amandla okuqina amaphelelisiwe ebuthakathekeni bakho amandla okuqina ami abangaphelelisiwe kakhulu lapho uba buthakatheka kakhulu ngenkathi ungazinikela kakhulu kimi ngingakusebenzisa kangcono ngenkathi ungakhohlwa kakhulu imfundo yakho ngenkathi ungakhohlwa kakhulu ihlelo lakho ngenkathi ungakhohlwa kakhulu izinto zakho futhi uzinikele kimi kulapho ngingakusebenzisa khona kakhulu isizathu uba buthakatheka ngizokwenza inhloso yami uqobo ibe namandla.
God can make strength out of weakness. That's the reason he always does it. Ngoba
ngenza amandla ukuqina ebuthakathakeni. Ingalo sizathu ehlale kwenza.
Ngathi
ekethe abafundi bakhe ubane wayengacabanga ukuze ehlisa kwendodana yakhe uqobo ngenkathi izalwe emkhombeni ngolubanene nomkuba esibayeni senkomazi futhi yasonga ngempeleko.
See, he could have come through a palace.
Nebo yakafika ngesikodlo yayindeta ngemihupe yasazulile ngakho konke ukubikelela okugcwele kwengelosi kodwa wakhetha ukwenza uKristu isibonelo sethu ukwenzela thina futhi wamngenisa ngokuzehlisa akazange amqeqeshe ezikoleni zalelizwe kodwa wamqeqesha ngamandla zoqobo ukuze akwazi ukuzinikela ngokuphelele qobo lwakhe hhayi emicabangeni yomuntu noma emandleni okuqina ezwe kodwa azinikele qobo lwakhe emandleni kankulunkulu futhi lokho esiyikho namhlanje siyazinikela namhlanje emahlelweni ethu amakhulu namazinga siyazinikela ngale ehlelweni ukuthi liyothini ukuthi bona bathini ngakho kepha lokho kuphambene nentando kankulunkulu sifanele sizinikele emoyeni kankulunkulu bese siya lapho umoya othi asiye khona kunjalo Amabhero kaNkulunkulu ukuthi thina noma amabutho kaNkulunkulu njalo amagawo sizanda kufunda nje incwadi yamabhero sathluko seshumi nanye nebhesi lamashumi amathathu nane ubuthakathakeni waphiwa amandla babedingeka babebuthakathaka ngaphambi kokuba babe namandla ebuthakathakeni babo benziwa baba namandla wena obhala imibhalo ngaleya amahebheru eshumi nanye amashumi amathathu nane kulungile ngathi into yokuzitiduza nakho kuthile okuzikhuthazayo ebuthakathakeni nokuzithoba kukankulunkulu ekhetha abantu ukuba bakhe umbuso wakhe ngakho uma singake sifike ezulwini uma singake sime ebukhondeni bukankulunkulu nebandla lakhe sizoma esigetshaneni sabantu abakade bebuthakathaka futhi benqatshiwe futhi bakhishwa yizwe futhi abangazi lutho akumangalisi ukuthi uNkulunkulu wasifanisa nezimvu na imvu iyinto engenasizo ukuze dlula zonke khona ayikho into esilele ekuzivikeleni kunemvu
A squirrel can get in a tree. A dog can bite.
Unokwathi ungagijima ngwetshi ngangela sihlahleni inja ingalume ibhubesi lingadwe nguli hashi lingakhahlela inyoni ingadiza kepha imvu iyama ingenela usizo.
That's why God
will uNkulunkulu asifuna ngayo siqonde ukuthi sisilalele ngokuphelele khona ke uNkulunkulu uthatha lo muntu bese eqala ukuzibumba kulo muntu. Enze izandla zakhe zenze lokho uNkulunkulu abengakwenza ngezandla enze izindebe zakhe zikhulume lokho izindebe zikaNkulunkulu ebezingakukhuluma ngoba azizone zakhe zinke zikaNkulunkulu uqala ukwakha isimilo sokuziphatha uqala ukuthatha lobu buthakathaka nokwenza isiqu sakhe uqobo uziletha lapha emhlabeni ngoba khona ke sifundile sinhlakaniphile senake naye iqaphele imiqa uzalo na uma sithatha isibonelo njengaku Abela kusuka ku Abela uvela usethi ozaleni lukaSethi ukwehlela phansi ngo ukubekele phansi esikhathini sikaNowa bonke babengabalimi abazithobile nje kepha abantwana bakaKhayini babanga bahlakaniphile abanobuqili abafundile amadoda amakhulu abakhi amadoda afunde kodwa kodwa uhlangothi lukaNkulunkulu lwalubuthakathaka futhi luzithobile uNkulunkulu wabasebenzisa kanjalo-ke lelo yithuba likaNkulunkulu leyo yindlela kaNkulunkulu yokufinyelela kithi kulapho sibuthakathaka khona sithola okuthize ngaleyo nkathi lokhu kuyasikhuthaza kusobala ngoba umbuso wonke kaNkulunkulu wakhiwe ngalolu hlobo lwabantu khona-ke lapho ufika kulolo hlobo lwendlela khona-ke usebusweni wakhe utabalo ngukuthi ngathi ukuthi hhayi ukuthi sibuthakathaka kakhulu utabalo ngukuthi sinamandla kakhulu sinamandla kakhulu nje yilokho kuphela into yakhe ngukuthi sinamakhanda aqine kakhulu kunjalo sicele kakhulu ekhanda lethu sazi kakhulu uNkulunkulu ufuna ukukhipha lokho kithi kunjalo sinamandla kakhulu sinamandla kakhulu ukuba sizinikele kuye sizinikele kithi uqobo sifanele sicabange awu manje lapha-ke nginengqondo eyenele ukwazi ngaba ngale ebusukini obumbalo bedlule ngekathi umama wegula ngaphandle esibhedlela ngaya kwakunenenekazi elincane kwamakhelwane uma lelo nenekazi elincane lilapha ungixolele tete wethu liyintombazane encane yasekentaki evele ezansi lapho futhi futhi lowo kwakungunina walo futhi ngangikhuluma nalo ngalobo busuku unkosikazi nami lapho cishe ngelokuqala nqo ekuseni futhi umyeni walo wayelele phansi liphansi lendlu futhi wahamba ukuyelala wathi phuma lapha awulungile kumama wakho empeleni futhi lamxosha umyeni walo lamkhipha ekameleni ngoba wayelele khona ngo enqume emnyango lapho abahlengikazi akukho muntu owayengangena ehonqa nje kwiphansi lendlu ngakho-ke lamvusa futhi lamxosha futhi lalizokhuluma lapho ngizokhuluma nalo ngenkosi nokunye nokunye futhi lathi awu lathi konke ngake ngakwazi yiketsha eliyintambo yehansi esiqintini sikagwayi kuse-ele kuseni nginquma ukhula futhi ngimunce ukwayi nokunye nokunye kanjalo lathi kodwa ngiye kutshela lathi ubaba wasithumela zonke esikoleni futhi wathi namanje asinamqondo ngacabange awu mhlawumbe yingaleso sizathu yebo ufanele ukukhalise izinto zeze kuwe manje angisekeli khona kungazi hayi hayi lokho kodwa ngizama ukucabanga lapho ufika endaweni lapho ocabanga ukuthi uvele nje wazi kakhulu kangako uze kungabikho muntu omunye wazi noma yini ngakho ulwazi lwakho lulungile uma nje lungashayisani nezithembiso zikaNkulunkulu silawulwa imizwa emihlanu futhi leyo mizwa emihlanu ukubona kunambitha kuthinte kuhogela nokuzwa muhle kakhulu kuze kuba yilapho iphazamisa umuzwa wokukholwa khona-ke uma imelana nokukholwa futhi wazi kanjani ukuthi imuphi oqinisile na ngoba ukukholwa njalo kuzovumelana nezwi bese kuthi-ke uma ukukholwa kwakho kuphambene nezwi noma ucabanga ukuthi kunjalo khona-ke awunakho ukukholwa unokuzenzisa unokuqosha emizweni yakho yomfundazi othile ofunde ngawo noma ukuthile kodwa uma usuka kulokho futhi uthembele ngokuphelele ekukholweni futhi ukukholwa kungakhiwa kuphela phezu kwezwi likaNkulunkulu ukukholwa kuqinisile udokotela wake washo kimi wathi ngiyakholwa phili uma labo bantu uma uzobatshela ukuthi abaphumele phandle labo futhi bathinte leso sixobo leso sihlahla futhi bakholwe ukuthi bazosinda nje ngokufanayo ngathi khabo mnumzana ngeke kwenzeke udokotela ngenxa yalento eyodwa ndiyabo labo bantu bayazi ukuthi leso nje yisixobo bayazi ukuthi abukho obumsula kanjalo awekho amandla kuqine kuleso sixobo kodwa noma yiphi kodwa elinganisene ngokwenqondo ibiyakwazi ukuthi lelo yizwi likaNkulunkulu ophilayo ukuthi ngingasekela ukukholwa kwami phezu kwalokho futhi ngazi ukuthi ngingisho kanjani Nkosi futhi uma noma yini phambene nalelo khona-ke angikukholwa imizwa yami qabona umzane ishiye nje kanjalo hamba ngomunye umuzwa wakho umuzwa wokukholwa kulungile uNkulunkulu uthathela abo bantu ukwenza uma bengabantu abangelutho bazozinikela kuye DL Moody was a Chicago. Why young was a Pastini? Why young Tungo Zatulo? Ongan, home from Nanyana Kunu, Onga Gwenel, Agazanga, a temple, Guyoko, Manja, Tata, this is the college of Bula Banazo, it's called a Moody, Pesun Lapo, Umokati Moody, Benga Vuga Futi, Futiabon, this is called a Fujian Gala, Moody, Abenga Yenza, Ugusus, and Sisicon. Umomati Moody, Benga Vuga, Idokana, Abezo Yenza, Ugusus, and I never tell. Uchelwezi na ye, ubezo kwa chukufanayo. Ya machotea, awagaza azisungule leza zikangano. Wagunga machotea, awalandela, yenza lako. Paulo agazanga tele ibanga ngoba washo kubulake emuva kokubuka kwami amatata ezicuku zenu qobo ayovuka phakathi kwenu ekhuluma izinto eziphelikezelwe kwakungemva kokufa kuka Paulo futhi ikhulu noma amabili leminyaka emva kwaloko ukuthi babumba ibandla lekatolika inhlangano yokuqala amatata avuka kwakusemva kokufa kuka Moody ukuthi baba nesikole Moody emva kokufa kuka Wesley ukuthi babumba ibandla lika Wesley emva kokufa kuka Luther ukuthi babumba ibandla lika
No wonder Jesus said, you whited walls.
Umangalizu Jesu wati nina ndina zindonga izi tagiwe. Wati nini tabisa machina ma profeti futi yina na mafaga napo. Kunjalo. Lamande na makula vuga kwenye ge. Abakela isi kumbuzo. Ngia tabanga jiko tavide je. Wakonza kulukulu kate esi zukulwa nene saka kobo. Ngako geyi. Leyo jela iyo kugwenza. Maguti zitanga anone zindo lapo kunguti. Kunga sondeli gini. Moody, umtungu wa zitachulo omkanda nyana. Wae buchaga chaga. Wae zibwane leso buchaga chaga. Hindi okala nje eshi oyo buchu Moody. Wawenza. Wae nge na mfundo tomo. Uchi kukunungia ni kupala kondimi kwa kebwa. Kupatika kuhu kwa kwesabega. Ndiyo, tefika kuhu ya kesikizikati. Yati, nungza ni Moody. Yati, kukunungia ni kupala kwa kukunimi. Kupatika kwa kukunungi ndakeka kuhuza mpileni yami. Wati, jizuze mpemulo ngokunga zikwami. Wazalike fundo yako na. Kitonga kuti, leyo kwa kuhu ipendule enke. Mpela kwa kuhiyo. Nima nje, uba ilungu na lese sikole. Uzofanile mpela ube yisifundiswa yisiputu sakile. Ujalo, manje, ya, bagu tletisile kulugile. Babu yele mufa ngo gege jela. Iloka badia bagonza, yonge nkati, gisho ye kukaleni kwa mlezo wami. Yesukunjeni sama Kristu, yezi choma futi, yezi chulula kumachole, ndiawe nini kankulungulu. Hazama wakena pezulu, ono zini, onuwe ziwe kaya. Na ome sikolele sitile, so kukunjeni misebenze kwa matabo. Na ome mutile, oguba kuba, bakele kakulu, kukulungulu, kudo guba mwenjalo la popekala. Iloka kitabanga ngako, kaloku kubizele kachano kubujiwe. Uyamgenisa, kutikesi kati silendele kuzimu kakulu, kukupindu, yeka shu. Ukuba upindo mbuize futi. Yegele tale futi alalele kuze kube ukulungulu. Umenzele kutile. Bese kutike umyege eze futi akuvume. Futi asugume ebize ikamale kuzi. Kujalo. Kapelani. Moody. Ebu chakachaga kweze funde. Ebu chakachaga mkulumeni. Waenzu niza nge kala lake. Ndaki funde nje umlande wake ngelilanga. Enzu niza nge kala lake simose kala. Ngokomzimba emncane umfana empandla uhanga bulengela phansi kwakhe umncane umncanyana ufufushane ngokomzimba wayevithizekile ngokomzimba ngakho ke wayengena lutho ngaphandle ngobuthekathaka obuqhubekayo kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa ukuze mazamise izwe osukwini lakhe. Ngesikhathi kwakukhona intatheli eyaye emhlanganweni wakhe ngakifunda futhi izintatheli ukwenza umbiko ekutheni kwakuluhlobo luni lo muntu lolu indoda enkulu umfo omkhulu. Iphi lo sishe ncane ocisha ngayo amathephu na lokhu na ngizofanele nje ngikubambe lokho lapho. Indoda enkulu umuntu yaye yiyo waye indoda kahle. Futhi ngakho ke wayenga donsa kwineka kwabantu ababambe bashaqeke ngakho ke ngokukhona intatheli eyaya kumnumzane Moody futhi yasho yaya emhlanganweni ukuyokwenza umbiko ngokuthi yobonuni lokwakheka olukhulu. Njoka intatheli nje yesanda kuhamba futhi yabika ngomunye umvakele omkhulu maduze nje yathi leyo ndoda inobuciko bokukhuluma indodokotela ozomkhulunkulu isebenzisa ukukhulunywa nokubhalwa kolimi ngendlela ezidlula zonke ngake ngayizwa. Ibamba abantu ngesayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo ingabenza abantu baphenduke. Dwight Moody lapho intatheli yahamba yathi angiboni ukuthi yini ekuye hehayo kunoma kubani. Yathi ndiyo kuqala mubi njengoba engaba njalo into elandelayo uvithizekile ngokomzimba. Into elandelayo yathi akukanamfundo ukukhulunywa nokubhalwa kolimi kwakhe kuphansi kunakho konke ngake ngakuzwa. futhi wathi unokuthwiniliza nokundonda uma ishumayela futhi wathi angiboni lutho kudwayithi budi obelungaheho ukunaka kukanoma ngubani. Umnumzane Budi walethelwa utetshana walufunda wathi ukugigitheke kuyo Qobo wathi impela Qobo nguNkulunkulu impela abantu beza kuzobona uDwight Budi beza kuzobona uNkulunkulu. Abantu abakhathalele ukuthi ufakaza kangakanani bafuna into engempela ethile lapho empilweni yakho efakazisa ukuthi uNkulunkulu kubambile, yibe yi-Methodist, i-Baptist, i-Pentecostal noma ngabe kubani, bafuna ukubona uNkulunkulu kunjalo. Amadoda amakhulu, amadoda abuthakathaka futhi ayabuqonde buthakathaka bawo. Bukani Mose, insizwa inobuhlakani, wo wayeyisifundiswa, wayeqeqeshwe kakhulu kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe, wayengafundisa amaHebheru, wayengafundisa abaseGibhithe, wayengafundisa noma kubani, ngoba uMose wayeyindoda enkulu, umfohlakaniphile, wo wayeyindoda enamandla. Ucabangeni kukaCecil de Mille, ngakho lapho ayedlale imiyalo eshumi futhi wayebe nale ndoda efikayo eyayi ngiyalikhohle igama le ndoda eyayidlale ingxenye kaMose phakathi lapho, umlingisi othize kodwa indoda enkulu enezinkalo ezinkulu namandla okuqina futhi uMose mhlawumbe wayelolo hlobo le ndoda.
Took up on himself.
Siyazi ukuthi wayeqinile futhi eqeqeshe kahle, ngakho ke wazethesa yena ebona isidingo sosuku. Wo kwangathi uNkulunkulu angavumela lokhu kuzika ekhaya ebona isidingo sosuku.
Moses with his intellectual powers.
Umose ngamandla akhe obuhlakani nekhono lakhe enalo ukuba kwenze ngalo, wayeyindoda ehlakaniphile, wayengufaro zayo.
He had psychology, he had
wayeneseyensi yokusebenza kwengqondo, wayenamandla, wayenamandla ngokomzimba, wayenakho konke, ngakho ke wathi ngihlobe kahle, ngiyakwazi konke, futhi uma kunendoda ezweni engakwenza ngiyiyo. Ngakho ke ngiyindoda yehora, ngakho ke ngizophuma, futhi waphuma ukufeza umsebenzi owawulungile futhi entandweni kaNkulunkulu, futhi wanikela ngamakhono akhe emvelo, futhi uNkulunkulu wakanqaba, wayengeke kwazi ukusebenzisa into ayiyodwa uMose ayenayo.
He couldn't use it then, neither can he.
Wayengeke kwazi ukusebenzisa ngale nkathi kanjalo yena angeke kusebenzise manje. UNkulunkulu angeke asebenzise amakhono ethu emvelo. Sifanele siphume endleleni iqobo lwethu namakhono ethu futhi sizinikele entandweni nasemandleni kaNkulunkulu. Uthi ha umfowethu ngingashumayele, angeke kusebenzise lokho inqobo nje uma wena ungashumayela. Kulungile, ngingakwenza lokho, ngingakwenza lokho, angeke wenze lutho. Awu khona ke uNkulunkulu angeke kusebenzise, kodwa uma uzozinikela kuNkulunkulu futhi umvumela kwenze. Wena uthi awu vothi Branhami ngiyazi ngikuthisha, awu inqobo nje uma wena ungithisha ngani, angeke afike kude kakhulu, kepha umoya ngicela ungithisha wethu impela unguye. UNkulunkulu wathumela umoya, ngicela ukuba ube ngumfundisi phezu kwebandla. Abanye abantu baya esikoleni iminyaka neminyaka neminyaka, benzani na, bafunde izindatshana phandle ekameleni liphezulu, futhi ngakho ke wo lokho kuhle, uthathe izifundo zesikole iNational Sunday ngine lutho lokumelelana nalokho, lelo ngamazwi kaNkulunkulu nezinto, kepha kuhlanganiswe ndawonye ngobuhlakani, kuzofanele kufike ngamandla nangokuvuka kukaKristu, futhi ngeke wethembele emakhonweni akho emvelo. Ngakho ke uMose lesesincane siqoke sinamandla esikahle, indoda ayihlakaniphile yahlela ukwenza umsebenzi omuhle, kodwa uNkulunkulu kalula ngokoqobo wayengeke kusebenzise, wayengeke asebenzise amakhono akhe emvelo, futhi thina angeke, akusikho namhlanje ukuthi thina angeke, uNkulunkulu angeke asebenzise amakhono ethu emvelo. Kodwa kunento eyodwa uMose ayenayo engiyazisayo, wayenengqondo ngokwenele ukwazi ukuthi wayenqotshiwe, asinayo yilokho kuphela. Sizokwenza ihlele elisha, sizothola omunye umuntu olesiphiwo sokuphulukisa noma ukuthize amaPentecostali nebo yabo asazi njengoba nele kuqonde ukuthi sinqotshiwe.
The Pentecostal Church, the Assemblies of God, the United, the rest of them
ubandla amaPentecostali, ama-Assemblies of God, United, nawo wonke kubukeka sengathi abanalo ikhono lokwazi ukuthi banqotshiwe. Haleluya! Wonke ifisa sengathi bengingenza lokhu kunamathele. banqotshiwe inhlangano yebandla inqotshiwe ngokufanayo nje njengale-United States inqotshiwe iyaqaqazela futhi yesaba futhi amabhomu ebalengela laphaya bayazi ukuthi badanse bakhela futhi balawule impilo yabo ngesango eliyezogwini futhi banqotshiwe umoya ophumile kubo uzofanele ufunisise ukuze uthole izinsizwa ziye ebuthweni babonile ukuthi kwenzekeli kwabanye sinqotshiwe ibandla linqotshiwe bayakwazi lokho umose uqonde lokho kodwa-ke wazi kokwenele lapho-ke unkulunkulu wamyisa ngemuva ibuva ehlala ukumfundisa ubuthakathaka obuthize bomuntu wamyisa ngemuva ukumfundisa ukuthi yokonke kwakumayelana nani wafunda kahle kakhulu ohe wake wasithole isifundo unkulunkulu kufanele ukuthi waba nesikhathi naye emva lapho liyazi umose wayenelaka futhi unkulunkulu mnika inkosikazi yegama linguziphora yayinalo futhi ngakho-ke ngiyacabanga yonke into yayingathokozisi kakhulu emuva kwingemuva lokwathulwe kwesikhashana ngenkathi ulaka lwabo lolubili luphuma ekulawulweni ngesikhathi esifanayo ngicabanga ukuthi umcabango wakho obuhlakani wokuthi isayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo ifanele ilawule umuntu ayenzanga kuningi okuhle ngoba ngenkathi esendleleni yakhe ezansi egibhithe ngibone uziphora wayesenalo laka wasika itshwabu lendodana yakhe futhi waliphonsa phambi kukamose wathi ungumyeni wegazi kimi futhi unkulunkulu wayemthukuthelele kakhulu yena wamcinga endlini yezihambi ukube wake wamthola ngabo wambulala ngicabanga ukuthi kwakukhona izinto ezincane unkulunkulu ayefanele amfundise zona emuva lapho niyabo ukuthi wayengumuntu bonke ubuhlakani bakhe basegibhithe na wonke amandla akhe obuhlakani unkulunkulu wayengeke asebenzise nokukodwa kwakho wena uyafika ukuthi manje nkosi sengifundiswe iminyaka engamashumi amane manje ngingumfundi ohlakaniphile ngingalicaphuna lelo bhayibheli amehlo ami evaliwe unkulunkulu angeke asebenzise nokuncanyana kwalokho niyaboqhabo wo ngisonde ebandleni elikhulu kunawo wonke akhona ezweni ngingiyilokhu nkosi wo ngiphelekosithali mina udume kunkulunkulu ngizanda kwemukela umoya ogcwele ngobungibe usuku haleluya uzongenza ngenze ukuthi nokuthi unkulunkulu angeke asebenzise ukuncanyana kwalokho qhabo noma kuphi lapho uthola khona ungqotshwa futhi uqonde ukuthi unqotshiwe futhi khona-ke buyela ngemuva bese uzithoba yiba buthakathaka uthole ukuthi ungumuntu futhi akukhona kukhona ukuhlakanipha kwakho ongakwenza ubuthakathaka bomuntu abusoze basetshenziswa ngunkulunkulu unkulunkulu ngobuthakathaka bomuntu uyazithululela qobo lwakhe angene kuwe khona-ke uyazisebenzisa qobo lwakhe uvele ube yithuluzi impela uzofanele uzikhiphe endleleni umose o wafunda wafunda ubuthakathaka bomuntu kahle impela wakufunda kahle kakhulu waze lapho unkulunkulu embiza wayenobuthakathaka obuyisikhombisa ukuthi angemelana nokubiza kukankulunkulu senake nafunda engxenyeni yokuqala ka-exodus ubuthakathaka obuyisikhombisa na nginakho kubhalwe lapha ngifuna nibulalele buthakathaka bokuqala ayenabo kwakungukushoda komlayezo buthakathaka besibili ayenabo kwakungukushoda kwegunya buthakathaka besithatha ayenabo kwakungukushoda kobuciko bokukhuluma ubesine ukuze jwayeze isimo senhlalo ubesihlanu kwakuyimpumelelo futhi ubesithupha kwakungukwemukelwa manje ungaqhathanisa obakho nobakhe futhi ubone ukuthi ungaphuma nalokho ubone ukuthi ungaba buthakathaka njengoba wayenjalo nkosi angingilungile angikwazi ukukhuluma ngabulala umgibhithe angeke ngibuyele emuva wo yonke into angeke bangemukela anginamlayezo ngine angikwazi ukukhuluma futhi ngiyenensa ekukhulumeni futhi ndiyabona ukuthi wayenjani na wayengelutho fowethu wayelashiwe ya unkulunkulu wayengamsebenzisa ngaleso sikhathi ngemva kokuba selashiwe niyabo ya lokho yi angasisebenzisa ngemuva kokuba seselashiwe ukuthola ukuthi PhD yami ne-LLD no-LD abaphindwe kabili noma ngabe yini zonke iziqu zama ziluthi unkulunkulu angeke azisebenzise hawu ngiyi-assembly of god ngiyi-oneness ngiyi-baptist ngiyi-presbyterian unkulunkulu angeke asebenzise nokuncinyana kwalokho ngokushesha uyasuka kukho hawu kangcono uzozinikela wena uqobo kunkulunkulu njengoba umprofethi wayenjalo wathi ngingumuntu ezinto ebezingcolile futhi ngiphakathi kwabantu abangcolile futhi ngelosi yahamba futhi yathatha udlawu futhi yenyukela ealtare futhi yathola ilahle lomlilo futhi yathinta ezindebe zakhe kodwa-ke wakhala kakhulu nkosi ngilapha thuma mina ya ngemuva kokubona wayesebonile ukuthi yena nokho engumprofethi wayenezindebe ezingcolile basikele nje uma singaqanda ukuthi asiyilutho ukuthi awulutho ulutho lomhlabathi unkulunkulu angeke kusebenzise yebo olwakho ulwa bonke ubuthakathaka bakho babungeke buqhathaniseke nobukamoze wayenobuthakathaka obuyisithupha obehlukahlukene lapha futhi wayefunde ubuthakathaka bomuntu manje bukani umehluko phakathi kwalowo mose ehlangana nonkulunkulu futhi umose buka phezu kwe njengani namhlanje wathi awusho sidinga ukuthi nokuthi sidinga ivuselelo ezweni ngizokutshela engizokwenza ngibuyele emuva futhi ngifunde ngize ngithole iziqu zobuciko ehe ngibuyele emuva futhi ngifunde ngize ngithole ukugcotshwa njenge-LLD ngizofunda incwadi efundwayo ngizokwenza konke lokhu khona-ke ngizophuma futhi ngizoba yindoda yehora ngizogqiba bonke laba abafana phansi abaqale lapha omfowethu ngizozitholela esakhiwo samadola izigidi ezintathu ngizozitholela okhatileke abayidazini futhi omfowethu ungahle futhi ungaqali ngoba unqotshiwe kwasekuqaleni yabo kepha inkathazo yakho ingukuthi yabakwazi bacabanga ukuthi ufanele ube nezinwele ezisongekile futhi ugqoke isuti yedina futhi uthi amen kuhle kakhulu futhi konke lokhu futhi ube inkosana lokho incelibani yesifazane unkulunkulu ufuna amadoda amadoda sawa unkulunkulu amadoda angashukumisa kodwa namhlanje sifuna iHollywood sifuna ukuthile lokho lokho kufiswa yiso sifuna ukuthile okungakhuluma ngobukhulu buhlakani ukuthi angasivumela silale imizuzu emihlanu ngenkathi yena ngesonto ekuseni unkulunkulu ufuna abahlakanisa bazomthumela phambili njengelangabi lombani alahle isono ezimpandeni kunjalo asikugubhe
most of people wants a whispering pastor.
Ngibazisi ufuna belusi bethe abahlakaniphile iningi labantu lifuna umeluso ngiyengezayo umuntu othile athi yebo sithandwa uNkulunkulu ufuna ukushaya konyazi yebo mnumzane. Amabathe emhlanene labo abanezinwele ezimfishane nopende ebusweni nakho konke kunye futhi begqoka izingubo abathululele kuzo nakho konke kanjalo futhi abasho lutho ngakho umuntu omkhulu wangibizela iofisi lakhe lapha hhayi iofisi lakhe iofisi lakhe lasensimini lapha esikhatshaneni esingeside esedlule wathi ngifuna ukukubeka izandla kuzo uzoyeka lokho ngathi ungakwenzi qhaba umnumzane uma umisa lokho umisa umlayezo umisa uNkulunkulu uma wenza lokho yebo mnumzane asifuni lutho kwalokho ngabo unkulunkulu wamzela umose ngabo bonke ubuthakathaka bakhe wathi mose umncane bandla ukuthize ukuthize impela kwenzekile kuwe uwile ezingeni lakho hohe lapha ya wonke umuntu omkhulu sihlakaniphi futhi kwakungekho lutho oluzokumisa fowethu ubunayo yonke iPhD yakho ne-LLD nakho konke kunye futhi manje lapha uyeza ukuvuma ukuthi awulutho angeke wenze lutho ubuthakathaka kakhulu nje qabo unkulunkulu akazange amdabukele unkulunkulu akazange amhawukela unkulunkulu uhambe lapha ngaleyo nkathi konke lokho akazange amdabukela kepha siyathola ukuthi umani kubhala phansi ku-exodusiwe sine ishumi nane into ukutshelwa kankulunkulu yamvuthela unkulunkulu akamdabukelanga ngenxa yokuthi wayebuthakathaka wena uthi ho nkosi ngizizwa nje ngikabi kakhulu ngikholwa ukuthi bengingakwenza unkulunkulu akakudabukeli uzizwe sengathi uyakukhahlela akuzungezise kancanyana impela yebo yebo impela unkulunkulu akakudabukeli uyakuthi ukuthelela uyalungisisa khona-ke kuze kube yilapho angakusebenzisa khona ya mose ethelwa kwelasha unkulunkulu wayengamsebenzisa wayeneselapho wayesukile emakhonweni omuntu leyo nkathi wayengena lutho ayengancika kulo ngaleyo nkathi ngoba wayelungele ngaleyo nkathi kwenza inkonzo unkulunkulu wathi iminyaka engamashumi amane lapha ngibe nawe noziphora niqophisana futhi niqhubeka nizungeza phandle lapha ihlane noma ngabe ubungathola ukuthi kukhona ubuthakathaka bomuntu noma qhabo lapho umi khona lapho njengenkosana enkulu hallo dokotela mose zawubona ekuseni mfundisi mnumzane yebo mnumzane mose inkosana ezayo konke sonke sicabanga ngawe manje uphandle lapha ugodwele lesiketshana sezimvu nonkosikazi onolaka yabo lokho ngomlungisa yebo mnumzane Umose sasimwele sibi kodwa wathi manje sengingakusebenzisa uma uziqonde ukuthi uyilutho manje yeyikela lapho engakulesi sihlahla sevuthayo ngifuna ukuthi umele zansi lapha ya ohe Nkulunkulu sinikeza abanye balelo hlobo sinike abanye abantekenteke kakhulu yilokho esikudingayo abanye abantekenteke impela kwakunga uJakobe niyazi uJakobe wayecabanga ukuthi wake waba umfo omkhulu niyazi wayengakhohlisa nje futhi azedlulele nanoma yini wahamba futhi wafaka izinti ezithize zompopula lapho izimvu zomkhwe wakhe nezinkomo ngenkathi zazimithi futhi zaphenduka zaba yizimvu ezibakhwifikhwifi futhi waphonsa phambili ka njalo ngenkathi zaziye emanzini ukuyophuza futhi into yokuqala niyazi uJakobe uba yindoda enkulu impela wabizwa ngempela ngoJakobe akukho phutha wesawu wathi wayengumkhohlisi kulungile ngakho ke wayengumkhohlisi wayeza ihamba kahle kuthola wayenemihlambe emikhulu namakhosikazi nezimvu nezinkomo nezinkabi nakho konke wayenakho konke Kepha ngobunye busuku ohe ngenkathi yehlela ezansi emfundaneni omncane ngesinye isikhathi wayezowelela ngaphesheya ufike endaweni lapho engelosi yambamba mfowethu uJakobe omdala wabambelela ubusuku bonke impela wabambelela isikhathi eside kodwa lapho ezinikela yena uQobo ngenkathi yebo uthakathaka futhi wayengeke sakwazi ukuqhubeka nokubamba ngoNkulunkulu uvumela ibandla likuthole kanjalo lifike ibandla lifinyelele endaweni lapho elingeke lisakwazi ukubambelela khona isikhathi ngeke bakhona alo emvelo kodwa lizofanele linikele kuNkulunkulu bawuthi Methodist ibe namahloni ngayo Qobo ukuthi bangama Methodist makuthi ama Baptist futhi makuthi ama Pentecostal abe namahloni ngayo Qobo futhi ayeke ukubambelela futhi azinikele kumoya Kungaleyo nkathi lapho uJakobe aba yinkosana kaNkulunkulu iphepheli lathi uba yinkosana futhi igama lakhe laguqulwa yabo Futhi kumbulani, waye indoda enkulu namandla ngakulolu hlangothi ngobuhlakani obunamandla, kepha ngakolunye uhlangothi waye inkosana equkayo ebuthakathaka futhi wayekathele, kepha waye namandla phambi kukaNkulunkulu. Ya ungahle inhlangano yakhe ingahle ukuba iphukile yayo thingu ezicucwini izithunzi zakho komakhelwane ungahle ube igwababa elifashile endala usukelanga lokathi kuqhubeke komakhelwane lokho kungahle kube kahle kodwa ngizokutshela uzoba namandla noNkulunkulu ngingaqoka ukuba njalo ngizothatha leyo ndlela noma nini Abafundi bayabuya futhi bathokoza ngoba babejabule ukuthi babebalwe njengabafanele ukuthola ihlazo lembangela nelika Jesu impela bazokubiza ngomgcinqi kongcwele Phuma kule ndawo kanye ivumele ihlakazeke niqaqeke kuwe awu uthi ngiyimethodist noma ipresbyterian noma ngiyassembles ngiyoneness ngilunge nje njengawe kulungile ake uphume nje kanye unikeze indlela tshela konke ake ingelozi kubambe kanye ingelozi yenkosi ezokulethela iqiniso lomlayezo ake kubambe kanye uzothoba phansi ngo empaphathizweni egameni lika Jesu uzothoba phansi ngo ukho konke kwalo Yebo uzokwenza impela uzokwenza ya uzobukhohlwa nje bonke lobu buhlakani ezinsukweni zimbale zidlule omunye wabangane abamnene kulabo bonke nginabo umuntu kahle wathi kimi ephuma egumbini emuva kokuba ngangibene ngcotsane washiya igumbi wathi 40 pranem uthi lo muntu wayekade ngomunye wabasekeli bami ngenze izimali emhlanganweni phandle lapho ufika endaweni lapho engangingazi ukuthi ngangizo yenza kanjani into ihambe ngethemba nje uNkulunkulu lo muntu wayengakusula yebo umuntu kahle nje uthi lo muntu wathatha uhambo futhi ufika edolobheni elikhulu lapha ebusukweni bombalo bedlule futhi wamekumbeni futhi washo kimi ngobunye ukuhlwa wathi futhi freedom wathi ngifuna ukusho nje into eyodwa wathi akekho umuntu ngaphandle kokuthandayo engibaziyo ngathi ngijabule kakhulu ngalokho wathi futhi freedom kunento eyodwa nje into eyodwa engalungile ngathi yini leyo dadwe wethu na wathi awu into eyodwa yilele futhi freedom ukuthi uma nje ubungaxegisa kancane kuleyo mfundiso nayo wathi yonke inhlangano ibizokwemukela ngibonenga ngathi ngqonga cabanga ngathi yipi yona imfundiso tete wethu na uthi wathi oh lowo mpapathize egameni lika Jesu oh ngathi kodwa tete wethu ubungeke ungilindele ukuba ngixegise ezweni lika Nkulunkulu futhi ngibe ngiselokhu nginceka Nkulunkulu futhi wathi awu lapha kunesikejane sabefundisi engisimele lapha isivele kuleli dolobha elikhulu wathi uma uzobatshela ukuthi ingelosi yenkosi ekunika lemiboni kutshele ukuba uphaphathize egameni likaJesu kodwa ke bazimisele ukulemukela Awu ngathi ulwazi lwabo lokuthi kathaka kunomanzi okugeza izinja ngathi angikatshali ukuthi noma yiphi ingelosi liyothini uma kungesikho ngokwezwi angikukholwa ngathi uma leyo ngolosi ingitshele ukuthiza okwehlukile kulokho bengingeyikhole ingelosi kunjalo izwi likankulunkulu elokuqala ngaphezulu kwazo zonke izingelosi nakho konke okunye ingelosi yeqiniso ngathi uma ingangitshelanga lokho bengingeke ngiyilalele yebo ninikazi yalazanga ukuthi lenzenjani ne lati angegaze ngikuzwe kunjalo ngegaze ngazi ngakho yabo nakho lapho khona ngakho ke nginika ininikazelo incane umbhalo futhi lati ngibuyela ngo ekhaya futhi ngitadeshe testament elisha angegaze ngilitadeshe yabo nakho lapho khona ohe ohe yilapho kuthela khona ohe yeka kuzama ukubambelela zikhulule ye lokho ufuna ukukwenza zikhulule uJakobe lapho esekhululiwe waye kahle kakhulu uba inkosana futhi wayenamandla noNkulunkulu ngokuthi abantu ngane qoke jacketa yobufundisi yakhe kaSawulo waphuma ukulwa noGoliath futhi ngekathi uDavid eqala lapho kulwa noGoliath naso sonke lesisikali esikhulu esiphethe waqalaza wabuke emuva wayebukeka njengabo bonke abanye ngakho ke wathi kukhona kungalungile lapha ngoba nje uma ufana leze futhi uvumelana leze futhi wenza into efanayo izwe eliyiyo kukhona kungalungile. David wathi lokhu kubukeka kunamandla kakhulu nginezici zobudokotela ngine-PhD yabo ngingowenhlengane enkulu ngingake ngize ngilwe kanjani ngayo yonke lento na angazi lutho ngayo angazi lutho ngakho. David wathi susa yinto kimi kunjalo uma ngizolwela uNkulunkulu angifuni ukubukeka njengalesi sixuku samagwala amile lapha wonke ehlomile futhi egwazile angeke ngabe nomhlangano ukuhlangana kuningi indoda yamaningi abafundisi abaningi abeza kimi futhi bavuma ukuthi bayakholwa ukuthi igama likaJesu Kristu lilungile ukuba kubhaphathizwe kulo kepha bathi inhlangano yethu izosikhipha wena zaba bandla phumule isikhali sikaSawulu nginika amandla namandla okuqineka moya ngcwele uNkulunkulu ngithumele nento imane ungakhathalekile ukuthi kuyini kungcane kangakanani shaya isitha siya phansi lelo iqiniso ngithumele kodwa ungangivumeli ngigqokiswa kwabo bonke nge-LL PhD odokotela lonke lelo hlobo lwento. David wathi into ayibukeki lungile wathi angazi lutho ngalokho wathi into kuphela engiyaziyo nginayo ukuthi ngemuva kwingemuva lokwathula ngangibheke izimvu zikababa wami futhi wathi ingonyama yangena ifithe iwundlu elincane futhi yagijima iphuma nalo futhi ngakazi ukuthi lelo kwakuyiwundlu likababa wami futhi wo mina ngingahlomile kodwa ngavele nje ngathatha idemane yami ngayilandela wathi ngayibulala futhi ngabuyisa iwundlu wo he bona milapho umkhonto esandleni sabo babengenaki ukwenza le nto yamhlanje uNkulunkulu nenqaba yezimvu ezidukile zintangano nezinto zibantshontshile zabakhipha zabafaka kwisayense ephathelene nokusebenza kwengqondo uNkulunkulu sinike oDavid abanezwi likaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu ukuqondisa uma sihamba ukuyohlangana nalezi ziqhwaka ezinobuhlakani kunjalo nayo yonke iPhD QUST noma kungadle kube yini nginika izwi likaNkulunkulu namandla kaBoya ongcwele futhi ngizokutshela singabulala sonke isiqhoka enkundleni kunjalo sithi ngamadoda akakwazi kani uDavid wayeyizaba eziphathelenazo zonke ezazikhona enkundleni ukulwa nesiqhwaka yena ngani wayengelutho ngebo mfana kuthi ibhayibheli lathi wayeyebomvana umfo omdadlana obukeka ezacile mhlawumbe amahlombe aqothile isiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngaso wayengele lutho lwalezi zikho ezinkulu zobuhlakani nokuqeqeshwa kahle wayengazi lutho ngenkemba wayengazi lutho ngalokhu kuqeqesha lokho uSawulu wayengobedlula bonke ababengaba nayo umbhishobhu uSawulu phela wayekhanda namahlombe engaphezulu kwempi yonke ngani waye wayenguye wayefanele ehambe futhi alwe nayo kodwa wayesaba.
And today we know we need a revival. We know we need a stirring amongst the people. It'll not take a doctor to do it.
Siyazi sidinga imvuselelo, siyazi sidinga kushukunyiswa phakathi kwabantu. Ngeke kuthathe uDokotela zobuNkulunkulu. Kuzothatha uTekenteke. Haleluya. Lokho kuzothatha izwi likaNkulunkulu emandleni yokuvuka kukaKristu bese kubulela lento. Kuzoletha uKristu ezweni. Mababone ukuthi usenga wavula amehlo ebubuthe, aphulukisa abagulayo, abuze abafileyo, futhi uNkulunkulu umnqobi. Amen.
Need a David.
Sidinga uDavid ongaqeqeshiwe ezikoleni zesayense yenkolo. Sidinga indoda engazi lutho ngalokho. Umfana omncane othile olimayo noma ukuthile. Umfo omncanyana othile namahlonipho akhe aqothile kungekho kuningi ukuba kubukwe. Ozofika ehamba yehla ngomgwaqo namandla kaNkulunkulu. Umama wayefa wathi ipilingi kwethembile futhi ngakukholwa wena ubungamandla ama ukuqina komoya ungiholele kuNkulunkulu. Ngathi mama ngikadingi sengumfana isisekelo sethu isizathu iIrish siwohlobo oluthi belungancika kancane kwikatolika futhi ngathi ibandla lasho ukuthi babe ngumzimba wabantu babe nakho konke yonke into abayenzayo yayilungile. Ngikukholanga lokho ngoba amaLuthela athi singumzimba wabantu sinakho konke, amaBaptist athi singumzimba sinakho konke. Kuneziningi kakhulu kukhona cishe amakhulu ayizishiyagalolunye izinhlangano ezahlukahlukene. Ngathi mama ngikwazanga kubeka ithemba lami kulokho ukuthi yiyiphi kuze qinisile na. Ngithola ukuthi ngisho lokhu ngokuzithoba nokumnandi kodwa ngikholwa ukuthi akukho neyodwa ya azo elingile kunjalo ngibuyela ezweni likaNkulunkulu ngibonile ukuthi lenzeni emuva lapho bese ke uNkulunkulu sonke sibuyele lapho futhi nobuthakathaka futhi kungekho kusekelo inhlangano kungekho kusekelo ngamahlelo kungekho kusekelo uhlelo lobufundisi kodwa ebululeni namandla kaMoya Ongcwele ehla ngePentecost nomlayezo ofanayo uPetro nawo ngosuku lePentecost phendukani lo nalowo futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukuthethelelwa kwezono zenu ungeke wafaka hanisi njengezigejane zalabo bosayensi bezenkolo nokholelo wakho uphenduliwe neziqu zeziqu zobuciko kodwa mfowethu izoba nokuthile esenini sakho futhi inqobo nje uma umoya kaNkulunkulu uzongena kulelozwi uyanqoba futhi ubuyise imvula lahlekile edukile. Amen. Sivume ubuthakathaka bethu lahla imfundiso yakho yobuNkulunkulu lahla ukwazi konke kwakho ubulungu bakho zihlubule phambi kukaNkulunkulu ngokukhuluma ngokomoya futhi uzibize ngokungafanele kaNkulunkulu angahamba ayokusebenzisa ungakusho njengokusuka emlekeni wakho kulethe kusuka enhlizini yakho. Jacob uDavid badingeka bazihlubule waye ngobuthakathaka kunabo bonke phakathi kwesixuku sonke. Abanga ngemhla uhumba amasotsha ayizinkulungwane ezishumi noma izinkulungwane eziyikhulu ekhumeni onke kuqeqeshiwe lelo nalelo line PhD lelo nalelo line mikhonto aye ngamasosha. Ngamunye wawo waye yisikhulu sasemasosheni Corporal Sibanibani isosha elingesiyo induna uSibanibani ngisho namasosha angesizwe izinduna uGeneral uSibanibani ulefuteni uSibanibani uGeneral omkhulu onezinkanyezi ezine uSawul Bishop yebo umhlonishwa mnumzane yilelo nalelo limi lapho amadoda aqeqeshiwe futhi sithe zimile kumele sathi nina sigejani zamagwala ho. Kuthi phezulu ekambi kufika mncane namahlomba aqothile ho uNkulunkulu umfo obukeka ebomvana into yayimane ncane emhlane wakhe lophaya onamarezini esandleni sakhe wabafowabo futhi leso siqhwaka ziyaphuma futhi zenza kumemeza kanye kaningi kakhulu sathi ngiqonde kungitshela ukuthi nina zigejale sezifundisa siqeqeshiwe lapha nizokuba labo futhi nivumele lo mfilisti ongasokile adelele izwi likaNkulunkulu uphilayo na. Amen. Wathi niyamesaba na uSawuli wathi uma ufuna kuhamba woza lapha ngizokuthumela esikoleni iminyaka engamashumi amabili manje futhi ngizokutholela iPhD ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani ngizokunikeza nje iziqu zami. Wathi susa yini ohe angifuni ukuzihlanganisa nalutho ngayo wayofuna ukwethembela kuNkulunkulu. Wathi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wangenzelani ngalokhu futhi ngikulukele ukwethemba uNkulunkulu ebusweni banoma yini ngakho. Amen. Leso yisipiliyoni somKristu. Ngisho Sawulu lapho kwakufanele asuse isikhali sakhe wakhumule isikhali sokufundisi wenza njengoba uDavid enza kodwa lapho uSawulu efika kuphelele kumgwaqo wathi ngikulwile uNkulunkulu kuhle leso kwakuyisitha sokugcina ukuba sinqobe ngibulile kulokuhle ngiliqedile ibanga lami kukugcinile ukukholwa sengibekelwe umkhelo lowo nkosi ubahlilela olungileyo eyakungipha wona ngalolu suku. Wathi kungeyimi ngedwa kepha bonke abathanda ukubonakala kwakhe ukuba kudala kwathi kodwa ngizokuthola imizuzwini embalwa nethuna lathi ngizokukhuthisa phandle ngaleya. Wathi wakufa luphi udosi lakho na thuna kuphi ukunqoba kwakho na Yazi ngilele lapha kunomgodi oyitilonga waseRoma ngiboshwe ngamaketango izihlakala zami nezandla futhi nginemivimbo ngamashimo amathathu nesishiya galolunye ngokuvuta mhlane wami lapha lezi nyembezi izishisa amehlo ami ngize angisakwazi ukubona enhlobo angikwazi ukubona ngeso lami levelo kodwa ngingawubona umqondo wokulunga ubekwe laphaya Amacala ami avithika ngiwe kakhulu esikweni esidala sikundile abasiphose phakathi lapha futhi amagundwane akijibe phezu kwami nezicacabu nezinto ngize ngibuthakathaka kodwa wayengami ebusweni bokufa futhi athi lubu tesu lakho na thina kubi ukunqoba kwakho na eboshwe ngamaketanga ezandleni zakhe haleluya yilokho esikudingayo Where is your victory? Ekhulume kakhulu impela ngokumelana nabo kwaze kwathi abaphishobhi bathi uqondeke ngitshela ukuthi indoda eboshwe iminyaka engamashumi amabili ejele lamaRoma phezulu lapho futhi ingasitshela ukuthi singavumeli abesifazane bethu bashumayele na ungasitsheli lokho bathi sazi kangcono ungubani lowo mfo phezulu lapho empeleni ukutshela thina ukuthi azenze lokhu lokho noma okunye na bathi siyazi ukuthi senzani yaphawuli wathi kunamadoda avukayo khona kanye phakathi kwenu azoqala inhlangano masinyane impela avukayo futhi azophuma ekukholweni okunjalo engenawo umoya kaNkulunkulu wathi asevela aphumile phakathi kwethu ngoba ayenge siwa wakithi futhi yini kwenzekani na kungena ngoba ebandleni likatolika kusuka kwikatolika kuya kuyiluthela futhi kuqhubeke kwehle kuze kube sekugcineni ama-assemblies of God yinto efanayo kwenza into efanayo konke lokhu yinto efanayo kodwa woku wesilisa noma wesifazane buthakathaka ngokwanele obubonayo buthakathaka bakho ozovumela uNkulunkulu akusebenzise ngiyaqhubeka nje nokukhuluma ngiyacabanga ngikhuluma isikhathi eside Manje bekuyini na manje waye uTavide waye ngongafundile kakhulu oyedwa ayisixukwini waye ngakufundelanga kulo waye ngazilutho ngakho ngakho ke waye ngafundele lutho lwalempi okwakubekwe ngaphambi kwakhe kepha waqonde ukuthi kwakukhona uNkulunkulu futhi wathatha into ebuthakathaka kona konke babe nemikhondo izikhali imintsalo nakho konke okunye futhi uTavide waye nendawo imali encane netwala kuyo kodwa yanebo wayazi ukuthi yini ayengethembele kuyo wabuvuma ubuthakathaka bakhe kepha kukhola kwakhe kuNkulunkulu wathi angifuni isihlangu phezu kwami kungenda lutho angifuni ukukhuphuka lapho ngithi manje bafowethu nizobambisana nami na ngingowe Assemblies ngingowe Presbyterian ngiMethodist ngiBaptist bazalane nizobambisana nami na angifuni ukwazi lutho kwalezo zinto lapha ngizokukhombisa ephaketheni lami ngeziqo zami ngizala kuthola iziqo zobuciko zami ngivela enyuvesi yasekuthi kuthini ngafunda yethe lapho Ngathola kanjalo ngingakhuluma ngilokhu lokho noma kunye wayengafuni lutho lwalezo zinto konke ayikufuna wathi nginethemba lami kuNkulunkulu futhi lapha ngizohamba yilokho ke futhi isiqhakaza shona phansi kunjalo ngilokho esikudingayo namhlanje mfowethu sidinga namhlanje amadoda afana noDavid hayi isipiliyoni saseyunivesithi Wabukumikhaya omncane omikhaya omncane indodana kaImla ompofu enqatshiwe ekhisha kuwo wonke amahlelo ngenxa yokuguma kwakhe kweqiniso ngokuNkulunkulu ngeva nakho kufika indoda kaNkulunkulu ngesinye isikhathi ezazi egama linguJehoshaphathi futhi wathi phakathi lapho ngifuna ukwazi iqiniso lezwi likaNkulunkulu uSawuli wathi ngina amakhulu amane awedlula wonke owake wawazi wathi bonke baneziqo zabo bonke baqeqeshiwe phezulu lapha esikoleni wathi ngani banga bashimayeli ababedlila bonke kowake wabezwa wathi ngizobakhipha ngo futhi ngizobuza inkosi senzele wena kodwa khona ke uyaphuma lapho futhi waqalaza uJehoshaphathi wathi ya ngiyamuzwa lona yesho lokho futhi ngiyamuzwa lowo ekusho kodwa wathi awunayo umunye na awunayo umunye na uNkulunkulu wayezotshela umlayezo kule nhliziyo eqinisile kwakukhona kuphela oyedwa wabo emi lapho kodwa uNkulunkulu unomuntu walowo amen uma kukhona kuphela inhliziyo eqinisileyo yodwa endaweni ethile uNkulunkulu unomuntu wakhe UJehoshafati waye indoda yangempela inkosi eyesaba uNkulunkulu futhi waye nokuzwa okwenele ukwazi ukuthi imilayezo yabo ubuyiphutha wayekwazi ukuthi kwakuphambene nezi amen wo-14 evile uJehoshafati wayekwazi lokho wathi awu ngiyengehlele kulo lonke irekhodi shadi lapha kuleli college nginabo bonke phandle lapha wathi awu buka lapha lona une awu buka iziqu anazo buka lona lapha wathi buka iziqu anazo buka uzedekiya lapha inhloko yakho konke ngani ungumbishopi ungaphezu kwethu sonke impela uzolithatha izwi lakhe uJehoshafati wathi ya wathi ngingi awu buka bonke abanye babo bayavumelana naye bonke bawubunye bubode bukhulu futhi angeke uthi abasiwa amaHebheru angeke uthi abasibo abaprofeti nazi ziqu ziyafakaza ukuthi bayikho uJehoshafati wathi ya ngiyazi ahabi wathi lokho kulungile kodwa wathi yini uzongibuza kanjani umuntu na nasi sikole sami sonke nansi inhlangano ndawonye kodwa awunaye yini omunye oyedwa ongesiyene walelo qembu na angekho omunye kwenye indawo na Aw ubeyoba yini na uyoba ngongafundile akakwazi ukufundela kubhala aw ubungafunani kumfonjalo na kodwa ngiyakubuza nje awunayo omunye kwenye indawo na oh wathi ya ukhona njalo lapho oh akabona uNkulunkulu ngalokho ukhona njalo kepha wathi ngiyamzonda futhi bonke abanye babo bayamzonda futhi wathi sakahlela futhi bamkahlela bamkhipha kule nhlangano bonke Wathi sedlele lapho kuba sibe nomhlangano samgijimise samkhiphe edolobheni yebo mnumzane angeke senza lutho ngayo aw wathi uTekenteke futhi uqhamuka emndenini ompofu kakhulu ukukhulunywa nokubhalwa kolimi kwakhe kuyesabeka ehe njengomuntu uyazi ya ukukhulunywa nokubhalwa kolimi kwakhe kuyesabeka futhi wathempeleni kusiyazi ezenkolo ungompofu kunabo bonke ngake kamuzo angegazi ngizwe noma yini nje ngayo wo uvele nje adilize inkambiso yabo ngani sivumo kholo sabapostoli sabo siyajule saba yizicucu kuye ngikaze ngizwa ngento nj oh uvele nje asidabule futhi bayamzonda nami ngiyamzonda wonke umuntu uyamzonda Oh uJehoshafati wathi inkosi mayingasho njalo kodwa ngizothanda kumuzwa uyazi ukuthi welisha wayezothini wayekwazi lokho Ngulukulu wadlila bonke abakhulu abanamandla abashumayela abanobuhlekani futhi wabeka umlezo wonke kumfo omncanyana owayezisho ukuthi akazi lutho kodwa wethani na Bamnika kudlala futhi wathi manje yisho into efanayo abayenzile wathi ngizokusho lokho uNkulunkulu akubeka emlonyeni wami yilokho kuphela wathi uma ufuna kube namandla manje khumbula nje uhlobo olungahlelekile lapha mfana khumbula ukhahleliwe wakhishwa kuleyo nhlangano bangase baphinde bayicabange kabusha inhlanganyelo yakho uma nje uvumelana nabo kulesi sikhathi esibucayi njengalesi silungiselela sonke ukuba nomkhankaso omkhulu wathi uma nje uzovumelana nami wathi ngeke ngisho lutho ngaphandle kwalokho okushiwo uNkulunkulu uqekhisa ungakulindela indoda kaNkulunkulu kuba ixekise zimnika uNkulunkulu na cha bo mnumzane ungabeki kuyo wathi kepho intekenteko uphuma emndenini empofu ngani uyazi uthini bangahle nginindaba ukuthi benzani aw bazokuthatha ukusuka ezweni uyezweni ngendiza bazokwenza noma yini yabo uma wena nje qhabo ngizosho kuphela lokho uNkulunkulu akubeke emlonyeni wami uNkulunkulu wedlula sonke lesi sixuku yabo mnumzane ukuma kwakhe kweqiniso wakwenza wedlula amakhulu amane futhi umnikeza uisho kanje inkosi khona ke balikhola na kabo mnumzane bathi lokho akusiye uisho kanje inkosi kolithi lethu alizifundisi izinto ezinjalo awu nangu umbishopu wethu usevele ulishilo izwi wabhala inkambiso Sonke sathakana ndawonye senza izikole zethu uNkulunkulu nathi wayangaphi uNkulunkulu kithi ngekathi liye kuwe na wathi uzobona ngesike sikhathi ehe kunjalo wayeni na wayebuthakathaka kakhulu kepha wayengonamandla kunabo bonke phakathi kwabo ngani na ngoba wayenezi lenkosi oh mfo wethu kwenza muphi mehluko mayelana ne noma yini enye inqobo nje uma unoyisho kanje inkosi uthi futhi phelema uma uzaxekezeka meli likaJesu ngompapathizo aw sizoba namhlanje nomkhulu eChicago noma kulezi zindawo njengalena ucabanga ukuthi wenza lokho na anginedaba ukuthi nihlakala kuphi ndawonge ukuthi nenzani mfowethu hlala noyisho kanje inkosi ufuna abanye babo beze bangitshele ukuthi kuyiphutha kuphi lokho ikhombise ezwini likaNkulunkulu lapho lokho kuyiphutha ya ngeke bakusukele lokho kama unumzana yepha kungu isho kanje inkosi Kala nako umayi lowo na lowo wabo ekukahlela kinendaba ukuthi ubaba uthakathaka kangakanani kodwa ke ngiba namandla lapho bengikahlela bengikhipha uNkulunkulu uzokungenisa ehe ya uNkulunkulu baya kukahlela bakukhipha uNkulunkulu uzokungenisa kubula yilabo abanqatshiwe uNkulunkulu ahlala ebacosha abantu abangelutho kodwa ke ubenza abantu abathile bakhe ngahle kungaziwa kulokhu kuphila kodwa kuyokwaziwa isikhathini esizayo niyabo yilowo Ujamnika uisho kanje inkosi ngenxa yani na wahlala nezwi wayenomlayezo ufanele uNkulunkulu umnikeza umbono bonke abanye babengenawo umbono yebo wayenombono ngani na ngoba wahlala nezwi yilapho esibona khona izibonakaliso nezimangaliso ngoba abanye bayaphumelela njengalo kepha wahlala nezwi manje asisheshise uEliya yilapho ibandla lakhe lamxosha futhi lamshiyela izwe lesimoteni ngiyacabanga uEliya wayesevele ebamboze ngamalahle awucabangi kanjalo na uyazi ukuthi uEliya wayeyini ngiyacabanga enkonzeni yakhe yasekuqaleni wasukuma lapho futhi wathi kungani nina besifazane nizama ukufana nenenekazi lokuqala lezo ziqoko niyazi inkosazana Jezebeli Nina besifazane basibatheni nifana nenelekazi lokuqala lezwe niqokiswa kwalo niziphathisa kwalo nina bashimayeli hohe wabakama kanjani futhi bonke babelokhu behlubuka kwaze akwangasala muntu kwakudingeka ukuba fike kupheleni komgwaqo wakhe ngaleyo nkathi akekho owaye ngabambisana naye futhi awekho amabandla ayengabambisana naye bonke abebandla lakhe bamshiya wabuyela emuva ezweni ngokufanayo njengoba kunjalo manje kunjalo wabuyela emuva ezweni abambalwa kakhulu nje ababebambelele oyedwa lapha noyedwa lapho bevela kudelenga phesheya kwezwe lapho wawuthi ngeke uhambe uyombona nokunye nokunye waye sesimwele sibi impela Wathi ngeke afike ekupheleni kolwazi lwakhe. Wathi inkosi ngamezwini lakho ngakhuluma iqiniso futhi bonke bahambile. Ngeke sele lapha. Anginaye ngisho engingamshumayeza. Amen. Yebo ngaba izweni lakho Nkosi futhi manje buka lapho ngikhona manje akekho noyedwa kubo ozongemukela ngiyedolopheni bathi nakho kuza ungahlahlile khanda mdala ya nako lowo mdala ungahlahlile khanda yeza edolopheni manje uzoqala aqhubeke nalokhu lapha ukuphila kwesimboteni nakho konke ungabi naye melusi ungabambisani nalowo mvo qhabo umnumzane melusi manje lolo hlanya oludala lusedolopheni futhi yena yabo lowo uEliya phandle lapho umfo mdala ne anda ungamnaki lowo mfundala mbuke akagqokisi ngisho okumfundisa sesentweni nengubo yakhe ende yobupristi njengeyahamba isiqoko sakhe niyazi futhi esukuma ngaphambili lo ugqokise emuva niyazi wathi aka wathi u ba ungohlukile wathi akabe ungumfo wathi akabe inqaba Kufike ngoba uthi abanye babafo abakhulu bathi uyazi uthini ungokholisa imizwa yebo ukholisa imizwa ehlala phandle lapho ehlane ehlala ngaphandle bahlathini isikhathi sakhe esiningi ungena nesiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngaso hohe bese ke elahla labo besifazana ngikaze ngibone into enjalo ungazihlanganisa ingalutho naye xabo ungabambisani awuhlangano yabefundisi iye yahlangana ndawonye niyazi yathi ningazihlanganisi nalutho umkhululele kugcineni uzofika kupheleni kwakhe kwengqondo makaqabalase ubuchopho bakhe buphuma yilokho kuphela myeke kepha uEliya omdala ehamba ngeqiniso ngqondo enkulunkulu ehe wahlala nezi ngqo babe nomhlangano omncane ezansi lapho futhi wayebuke ngaleya kwezethameli uthi nonke into boJezebeli wo ukuba lesibindi uqobo ngeke ngiphinde ngihambe ngiyoza lo muntu futhi ngabomncane ngeke ngibe nazo lokho akumisanga wahlala lapho ngqongo kufanayo nje laphelahlekela ibandla lakhe lapho elahlekela lakhe wonke amahlelo abelana naye kwakungalekathi lapho ababuthekatheka khona wathi sekusala mina ngedwa futhi bafuna kungibulala wathi bangangithubula uma bengazedlulela ngakho he niyabonke phangi bafuna kuphila kwami futhi kusala mina ngedwa Nkosi yini engingayenza na kwakungalekathi lapho ababuthekatheka khona nokho emile ngeqiniso evuma ubuthakathaka bakhe nakho konke ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wathi kubukele entabeni ngizokunikeza umlayezo omusha ngizokuthumelela umlayezo omusha manje sengivele ngikutshelile hamba uzilahle lezi zinto manje ngizokuthuma ubuyele emuva nokuthile ukufakazise ukuthi bekuqinisile wathi wenza umsebenzi omuhle Eliya ubatshelile ngenenekazi lokuqala lakho konke lokho nokuthi bakwenze kanjani umlahlile uAhabi nazo zonke izinto zakhe zesimoteni nawo wonke amabandla esimoteni futhi sibatshelile labo bashumayeli lapho bengabakhona besibonele umile lapho ngaphandle kwanoma yilophi usizo noma yiphi inhlangano noma yini ngemuva kwakho kodwa uhlale nezwi lami manje ngizokunikeza ukuthile ngihlele lapho futhi utshele lowo mthenjiso isho kanje inkosi akuyikubakho ngisho amazizolo ayehlezulwini ngize ngiwabize hehe wamkhuphulele esikongweni sentaba ukumkhombisa okuthile oze ngiyambona ngalokho kusayeza ihamba ayehlanga lo mgwaqo wasesamariya wayengabukeki kakhulu kangako impela lelo khande linempandla licobezele langeni izinele izimpunga nobuhanqa bulenka ebusweni bakhe isiqeshana sesikhumba semvu ibhayibheli lathi wayenoboya izinele kuye wonke ngiyacabanga wayeyincovancova ukuba uyibuke leyo nduku encane endala esandleni sakhe nalawo mehlo amadadlane ebuka ngo ngasezibhakabhakeni ehamba yehla kumgwaqo futhi wena yena ngicabanga ukuthi waziphathisa komuntu oneminyaka eyishumi nesithupha ubudala lapha wayecishe abe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili lapha wayeze ehamba yehla ngomgwaqo eqonde ngqo esamariya fowethu wayesevele enziwe waba namandla kunasebuthakathakeni bakhe amandla okuqina hami yenele ungakhathazeki ngezinhlangano Eliya ungakhathazeki ngabo amandla okuqina ami ayikho konke okudingayo ngiyakhumbula ngimi ngasethempelini elikhulu ngesinye isikhathi futhi ngathi nkosi ngingakuzonda ukuthi beze ehhovisi lami wathi ngiyingxenye yakho niyabo ngiyingxenye yakho ebuthakathakeni khona-ke amandla kuqina ami aqinile intando yami ephelele izokwenziwa phawulu noma eliya noma ngabe ngubani uma uphuma endleleni niyabo ebuthakathakeni bakho khona-ke nginamandla nginguye namandla ongenayo futhi agcwalise sengiyambona ehamba yehlangonga lo mgwaqo wasesamariya lawo mehlo amadala ebukeka kanjalo mfana uhlobo lokumamatheka uhafu ubuseni bakhe mfowethu wahamba wenyuka ngqo ebukhoneni bukahabi akazange angingize akazange ankwankwaze qhaboqhabo eshaya ngaphansi kwalesi sifuba esidedlana esinesikhumba kwakuyinhliziyo enomoya ongcwele ekuhlala lapho yebo impela yeza yehla ngalowo mgwaqo wahamba waqonda ngqo ngaphambi kukahabi futhi wathi akukho ngisho amazolo lazizowa ngize ngiwabize ngagxoba ngezinyawo zakhe futhi waphenduka wahamba wabuyela emuva ehlane wathi lowo bekungumsebenzi omuhle Eliya ngiyenyukela lapha ngiyalile wonke amagwaba aba ukuba konje manje futhi hlala phansi phezulu lapha isikhashana ohe ngenkathi wayebuthakathaka khona-ke uba ngonamandla yebo mnumzane wavala amazulu kuzela ingane yilapho eba ngonamandla lapho elahlekelwa ibandla lakhe walahlekelwa yikho konke ayenakho konke okunye kodwa wahlala nezwi likankulunkulu khona-ke wayenamandla okuvala amazulu ngikathi ujakobe elahlekelwe yiyo wonke amandla akhe okuqina khona-ke unkulunkulu umnika amandla ukuba abe yinkosana niyabo ngikathi upawulu elahlekelwe yimfundo yakhe yonke isayense yakhe yezenkolo unkulunkulu wamenze isithungi yasenkolo kwabezizwe ngikathi umose elahlekelwe yilo lonke ikhono lakhe futhi ubaba uthakathaka unkulunkulu wamenza waba namandla futhi wamthumela egibhithe ngamandla kamoya enamashumi ayisishiyagalombili obudala ubuhanqa bulengela phansi umkakhe egibele umnyuzi nomncinyane wakhe ehlezi enqulwini yakhe nenduku esandleni sakhe wehla futhi wanqoba igibhithe yani yabo kungekho ibutho ngemuva kwakhe sengathi wayefuna ukuhamba kodwa ngamandla kamoya amen lapho ubuthakathaka khona-ke unamandla ehamba nje yehlanga lowo mgwaqo akankwankwazanga akakhubekanga akenzanga lutho wahamba waqonda ngqobukhoneni buka ahabi futhi wathi linezwi lenkosi wathi nguwo okhathaza uisrayeli wathi nguwo okhathaza uisrayeli yebo mnumzane o mfowethu yebo mnumzane Kristu abalobuhlakani nabo phezulu lapha futhi asibone ukuthi kubani uNkulunkulu nakho lapho khona khubukela entabeni kameli makuthi uNkulunkulu uphendule ePentecoste abuye aphendule futhi asibone uma uNkulunkulu esenguye ye unkulunkulu ofanayo uma uJesu enguyena izolo namuhla laphakade yehle labeni wayena umlayezo yebo wababuthakathaka ngempela ngaphambi kwalokho nokho walahlekelwa yikho konke ngaphambi kokuba kwenze wathi ngeka abe buthakathaka ngaphambi kokuba abe namandla ukubulula bevangeli obungabazisa abantu bazama kulenze into ewubuhlakane enkulu lapho kungubulule kodwa uNkulunkulu uthatha lona kanye ithuluzi lokuzithoba nobuthakathaka nokulula ukusebenza imisebenzi yakhe ngalo lokho yilona thuluzi kuphela lisesandleni sikaNkulunkulu John the Baptist, umlayezo wakhe umanduleli kaKristu olula kakhulu weqa ngaphezu kwamakhanda abantu lalela mzuzu nje ngiyethemba angeni bambi sikale side kakhulu nina enemini izongeza izindonga niyabo bukani uJohane lapho bonke abaprofeti banikeza ubufakazi bukamesiyazayo umnye wabo asho ukuthi izintaba ziyotshekula njengezincama ezincane abake bathi amacembe ayoshaya ihlombe omunye wathi zonke izindawo eziphansi ziyokwenziwa ziphakame nezindawo eziphakemeyo ziyokwenziwa zibe phansi wohe usukela uJepho ukewazicabanga izikole zamaprofethi nomqondo wobuhlakani walokho na wohe babenayo yonke into eyiqame kakhulu kodwa ngenkathi kwenzeka ngaphandle kwehlane kufika umshumayelo omdala ongakaze abe nosiko lilodwa lokufunda empilweni yakhe mhlawumbe ukukhulunywa nokubhalwa kwelimi kwakhe kwakuphansi kakhulu uyise wayengumpristi kepha uNkulunkulu wamsusa kulokho bezinakho esifundweni sangesonto ledlule wayengeke vumele axubane nalawo mahlelo futhi wamthatha wamyisa ehlane ukuze amqaqashe qobo lwakhe lolo uhlobo oluzohlala nezwi likaNkulunkulu. Phuma edlane cishe eminyaka ngamashumi amathathu mudala ngiyacabanga intshebe emnyama ilenge ebusweni bakhe izinele zisongene isiqephu esikhulu esidala semvusi sisongelwe kuye wama odakeni lufika emadeleni akhe wathi nginguye kokhulunywa ngayo ngomprofethi u-Isaya. Uthi amanye amahlelo ayaphuma wathi ngikacabangi ukusho ngaphakathi kwenu sinalokhu nalokho uNkulunkulu kamvuseli u-Abrahama otelo kulawo matshe hohe. Yalo lo isho kaJacob wayenomlayezo uNkulunkulu wabikezela ukuthi wayeza futhi sizathu ufika ngobululo obunjalo wenza ngaphezulu kwamakhanda abo. Ngikathi uJesu efika wathi naphuma kuyobona ini isikhulume sihlakaniphile esingaguqulwa sisuka kwi-Methodist siye kwi-Baptist futhi sisuka kwi-Baptist siye kwi-Presbyterian sisuka kwi-Presbyterian siye kwi-Pentecostal futhi kwi-Pentecostal siye kokunye kuthize na naphuma kuyobona umhlanga ontengentengiswa umoya na hayi uJohane. Wathi naphuma kuyobona umuntu owembethe ilini elicolekile na wathi basezikoleni zamakhosi lelo hlobo lomfundisi. Wathi uphumele kuyobonani umprofethi na wathi odlula umprofethi uJohane wayedlula umprofethi futhi bukani ufika ethebe kunabo bonke kepha wayedlula umprofethi niyazi ukuthi uJohane wayeyini na wayeyisithunywa sesivumelwano impela wayeyizo. Wabagala kaprofethi uprofethi ungumbone ubona izinto uJohane wakwenza futhi kodwa wayedlula lokho wayeyisithunywa sesivumelwano. Wathi ya lona nguye kwashiwo ngayo ukuthi ngiyakuthumela isithunywa sami ngaphambi kobuso bakhe yilowo obakuyikho wayeyisithunywa sesivumelwano impela ngendlela yakhe elule yokuza kwavele kwaphuphuthekisa onobuhlakani. Bake sizofanele sivale masinyane impela cishe emizuzwini imbalo sithola izinto ezimbalwa lapha engivuna kuzisho imibhalo ethile nenothi elithile. Uthiwani ngomfelokazi nekeshezana empuphu na wayefika ebuthakathekeni bakhe mhlawumbe wayesethi agave indlala wayengenakudla wayengenakuya kwenye indawo okuyo kwenana kudla akekho omunye umuntu owayenako kepha ufika endaweni ikhole likhulu umyeni wakhe wayegade indoda enkulu kaNkulunkulu futhi wayengumfelokazi enomntwana futhi wayelekeshezana nje yempuphu kepha yayenele yilokho kuphela yekudinga ukukunikela ebandleni likaNkulunkulu waqhubeka waphila iminyaka emithathu nezinyaka ezithupha ngenkeshezana yempuphu wabubuthakathaka waphumanga lokho kusa ukuyocosha izinkuni ezimbili futhi uyazephula futhi uzibeka ndawonye yabo izinkuni ezimbili yisiphambano yabo phula wathi ngizothola izinkuni ezimbili akakazi athi ngithola okulingana nengalo manje izinkuni ezimbili nje yilokho kuphela niyalubona uphawu na. futhi yayindlela yasendulo endala, indlela yokubaza umlilo. Manje ingugu uthi thatha izingodo futhi uziphambanise, zishise ngophakathi nendawo. Uma ngiyokhemba mina ezintabeni ngesikhathi sasebusuku ukuzivikela ngingabulawa amakhaza, ngibeka ugodo ngale ndlela nogodo ngale ndlela, futhi ngesikhathi sasebusuku ngivele nje ngilokhu ngiziphusha ngasekupheleni, futhi lusha ngqo kanjalo lapho ukuphuka, niyabo, kwedlule ngqo esiphambanweni. Nginezikhulu ezimbili ngizokwenza isinkwa, ngilungise le mpuphu le eshezana incane impuphu, futhi ngenze icebelengwana lami nendodana yami, sizolidla bese siyafa. Wayesebuthakathakeni ngempela, wayengenjalo na. Wathi futhi waphenduka futhi waqala kubuyela emuva. Wo lokho kusa okushisayo, wo kwase kube yisikhathi esithi kakhulu, kodwa ke bengenalutho. Yonke into akunamanzi, nabantu bedaziluka, abantu befa, yonke indawo akukho lapho ungenana khona, akukho lutho ngalwenza. Wayesekupheleni komgwaqo wakhe, wayesebuthakathakeni bakhe. Wathi ngizokulungisela mina nendodana yami bese ke siyadla futhi sife. Ngakho ke waphenduka futhi wathi mzuzu nje wabheka emuva, futhi lobo buso obunonya budala bunamathele ngaphesheya kwesango ezansi lapho, bathi hamba uyongenzela icebelengwane elincane kuqala futhi ulilethe kimi. Ho, ngilethele ingcosana yamanzi ngesandla sakho nocezu lwesinkwa ngokuba ishika nje inkosi. Hohe, lokho kwakwenza. Hohe, lokho kuncane ayenakho, niyabo, wakunikele kuNkulunkulu. Lokho kwakwanele ukumondla sonke isikhathi. Ya, niyabo, lapho wayebuthakathaka khona-ke wayenamandla. Umunye wayile sitsha nje sinamafutha amancane kuso, futhi wayengene lutho. Amadodana akhe amabili yayizothengiselwa ukuba yizipila. Wayengene lutho okunye ayengakwenza ngalesi sitsha sincane samafutha, kwakungekuningi kakhulu. Wayesekuhluphekeni, Eliya wathi kuye, unani endlini yakho na? Wathi amafutha amancane nje esitsheni. Wathi hamba uye kwamakhelwane bakho utsheleke eziningi, lapho bukani elungiselela ngaphambi kokuba ngisho kwenzeka. Elungiselela uDavide wezwa lo msindo ezihlahleni zamajingijolo. U-Eliya wabona ifu nje elingangezandla, bathi ngizomsindo wemvula enkulu uma uNkulunkulu engathela kuphela ezinye izintsha ezingenalutho. Kunjalo wathi calisa yindlu igcwale zona. Amen. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ufunani na. UNkulunkulu kufanele abe nezintsha ezingenalutho. Lelani, sibe nefundiso eningi kakhulu, umphethe ubufundisi basesentweni omningi kakhulu, kuze kuba sisekupheleni komphongolo. Inyekuphele into esele, phendukela kuNkulunkulu nezwi lakhe. Futhi uma uzokwenza lokho, thola ezinye izintsha ezingenalutho. Susa yonke iMethodist iphume kubo, yonke iPentecostal iphume kubo, kanye yonke iBaptist iphume kubo. Futhi nje mababe yizintsha, futhi ubabeke endlini, bese uthatha kulesi sitsha, bese uqala ukuthela. Amen. Vele uqale nje ukuthela. Wayenokwenele ukunakekela yena nabantwanyana bakhe nakho konke okunye, futhi wakhokha zonke izikweletu. Ngani, ngani? Lokho nje kuncane ayenakho wakunikela kuNkulunkulu, futhi walandela yizwi lalo mprofethi, yena uphuma ekahle. Nkulunkulu sithumele umprofethi ozothatha yizwi likaNkulunkulu, ungeza ukuthatha okunye okuthile okunye, kodwa nje athole izitsha ezingenalutho. Uma uNkulunkulu nje engathola izitsha ezingenalutho, bese-ke ethathe yizwi likaNkulunkulu alithululele kumuntu. Hhayi abanye bethi, oh, ngakhathazela ngekathi ngilemukela, ngakhuluma ngezilimi ngekathi ngilemukela, ngasina emoyeni. Khohlwa yikho, niyabo, khohlwa yikho. Hlala lapho nje lizwe lifike, yilokho kuphela size sicwale sitshe. Yilokho-ke ileyo ndlela okwenza ngayo. Yebo mnumzane, ubulula balo, izitsha zagcwaliswa, besingahlala kanjani kulokho? Kwakungabafundi bonke babexakekile ngelikilanga. UJesu washo kubo, wathi kunabantu abayizinkulungwane ezinhlanu lapha, futhi wathi bayaquleka, babulawa indlala. Wo, ngingahlala kulokho elinye ihora. Izinkulungwane ezinhlanu ababulawa indlala, kunezigidigidikazi eziyikhulu ezibulawa indlala. Wathi bamukiseni, wathi asikho isidingo sokwenza lokho. Wathi baphakeleni, oh hey, sengiyacabanga bebutha konke ababengakuthola. Futhi uyazi lapho sebethole konke, yonke into ukubutha lokho, ngiyaxolisa ngesisho ukubutha, kodwa babenayo yonke into. Bathi manje lapha sihambe sadabula kulo lonke ikamu, asinawo upeni wemali, ngakho-ke asikwazi ukuba nomkhankaso, yabo. Ngakho-ke sinayo yonke into lapha, kodwa into kuphela singayithola amabhiskidi amancane amahlanu nje, nezinhlazo ezimbili ezincane ezivela ezilwanyenene ezincane njengoDavide ziphuma ihlane lapha. Ya, yilokho kuphela sinakho, yilokho kuphela singakuthola, sisekuphele. ekuvikeleni kwengqondo yethu akukho okunye singakwenza Johane uPetro wathi ilokho kuphele singakwenza ilokho konke singakwenza sisekupheleni kwethu kwengqondo ileyo nto kuphela esinayo emqeni wokudla esinayo hawo ngingathatha nje umbhalo wode mncane izenzo zesibili yamashumi amathathu nesishiyagalombili futhi ilokho kuphele sikudingayo vele ulalele lokho akudingeki ukuthi ufunde amakholeji konke malana nalokhu lokho okunye vele uthathe lokho ya vele nje uthathe lokho ilokho kuphela kudingayo phendukani lona lowo futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu futhi niyakugcwalisa ngamafutha yabo vele uthilule lungela lowo ilokho kuphela kudingayo vele ufake iconsi kukho kubuke kugcwala liyazi kwakungenzima ngokwanele kulezo zitsha sokugcina ukwenza iconsi kwesinye ngasinye mhlawumbe wathatha umunwe wakhe kanjena wavele wakucothisela kwesinye nesinye kanjalo wabuka emuva futhi kwasekugcwele vele ucothisele uyabo yilokho kuphela akudingayo ngoba kwakungamafutha abusisiwe ibathatha isipiliyoni sasekholiji esithile thatha izili kankulunkulu futhi licothisele phakathi lapho ubone ukuthi ligcwala kanjani wathi awujabulinini lweconsi okufanele silwenze na ngombe sikathatha ukuthile ukuphuma emahubweni thatha lokho engikutshele khona phelukane futhi nipaphathise egameni likaJesu Kristu ukukuthethelela kwezono futhi niya kugcwaliswa kuvela kulelo consi vele ucothisele lokho phakathi lapho futhi uya kugcwaliswa ngokuvela kulelo consi ilelo consi uPetro alisebenzisa ngosuku lwePentecost ilelo consi uPaul alisebenzisa ilelo consi bonke abafundi abalisebenzisa konke kwakho kuyokwenezelwa thatha nje lelo consi futhi ulandele lokho wedlule futhi konke kwakho kuyozoba kahle ubabuthakathaka yiba ngokungena lutho othilula konke futhi kusukela lapho kuqhubeke kuzobe kulokhu kuconsa futhi uNkulunkulu uzokwenza konke ukuconsisela yenza lokho nje yiwa ngamadolo akho futhi wemukele lokho ngenhliziyo yakho yonke ngihlisa inhliziyo yakho khona manje bese uthi uNkulunkulu ngiyakukhola ngenhliziyo yami yonke uNkulunkulu uzonakekela honke amaconsi lizocwaliswa niyakuri kucwaliswa ngomoya ongcwele manje babe namabhisi ngamancane amahlanu nezintaza ezimbili ngakho-ke babezokwenzani na ngakho-ke bayakhuphuka futhi bathi lokhu kuphela esingakubutha sisekupheleni kwengqondo yethu angeke siluthole olunye ucezu lwesinkandawo akukho muntu futhi lo mfanyana mhlawumbe efanekisa ebalekela isikole waye esikoleni kulokhu kuza futhi walova esikoleni futhi wahamba wayedoba izansi lapha futhi simcoshe ezansi lapha emfudlaneni uyafika kuzolalela futhi lapho unezinhlanu ngiyabonga kuNkulunkulu ngalowo mfanyane yebo unumzane wathi zinto kuphela sinayo emqeni wempilo yileli consi elincanyana lapha wathi uJesu wathi lokho kwanele kungeniseli lapha ngiyabona ethani lapha mangibe nakho mangibe nalelo cocana ngizonakekela konke manje qhubekani ninikezele njengoba ngininika kuvela kuleli consi futhi lo nalowo kini akathatha iconsi lezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili kulokhu kuza enhliziyweni yenu futhi nje nithathe kusuka lapho futhi nimbhekisise eqala ukuhlephula isinkwa sokuphila kini phelukani nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukuthethelela kwezono zenu bese khona-ke nibone uma umoya ongcwele ungaconseli ngaphakathi uqhubeka ukuconsela kulokhu futhi uconsela kulokho uconsela lapha futhi uconsela lapho futhi uconsela lapho futhi kuzoba khona ukugcwaliswa komoya ongcwele kunjalo awudingi ukuya emakholeji awudingi ukuba uhlakaniphe yinto kuphela okudingeka uyenze zibone ukuthi awazi lutho kumele uNkulunkulu akubambe uzokunakekela konke okunye lokile khona-ke iphimbo lathi baletheni lapha lokho uNkulunkulu akufunayo kulukukuswa kumlethela isigejane sezitsha ezingena lutho uzokunakekela konke okunye yebo unumzane ubatimiwe impumputhe ehlezi ngasesangweni emalikiniki yekhodola wo isikhashana sakhe sobuthakathaka lapho eza iphimbo lathi mletheni lapha kunjalo khona ngesinye isikhathi sakho sobuthakathaka akukhona umariya ethuneni edabukile umntwana wakhe umfana wakhe wayebulewe yonke into wonke amathemba lalingasekho futhi wahamba ukuyomgqumisa futhi ngisho umzimba wakhe wawungekho lapho futhi weze iphimbo lithi ukhalelani isifazane na wathi bayithathile inkosi yami futhi into encane bandla kwakungumntwana wakhe wayefakwe ehlazweni bamhlubula wabanqunu futhi bamlengisa phezulu lapho esiphambaneni futhi bambethela ngezipikili phezulu lapho emva kokuba wayezisho ukuthi kumesiya emva kokuba wayekwazile ukuthi umoya ongcwele wamsibekela futhi wabeletha lo mntwana kwakungumntwana kaNkulunkulu wayekade eyibonile imisebenzi yakhe nakho konke futhi wayebone kahle ngesikhashana sobuthakathaka
Jesus
Lapho uJesu wayekatemelane nobubi, wayemelane nalezo zithakano, wamelane nalabo bafarisi, futhi ubaba uthakathaka, futhi wazinikele kufeni, futhi wafa njengesoni esiphambanweni ethwele izono zethu. Wonakake amahubo, bonakake abaprofethi ababekholele kubo, babecaphule amakhulu eminyaka ngaphambili, wonakanye amazi awasho eKalvari, futhi behluleka kukubona. Ubaba obukhulu bufuku, uNkulunkulu wami, kwasho uDavide, uNkulunkulu wami, kushiyelani na amahubo amashumi amabili nambili, wonke amathambo ami angicolozele, akukho nelilode lawo eliphukile, banikine amakhanda abo bese bethi, wathembela kwabanye, wasindisa abanye, yena uqobo angezi.
All the things that the prophets
have been saying. Wengo pezu lukune kogonke, futi ubango panzi kune kogonke, uza kubande mapanzi kune babonke, waye telopeneli panzi kune wonke, futi indio tengale kune wonke telopeneli yati ngega kuba ibuge panzi kuyi. Wabe suka lapo, waye kufeli, futi suka kufeli ya chuneli, futi suka chuneli ya iso kweni, we panzi kune yonke katola gala, iso kweni, si panzi kune kogonke, kunga kta chango, waya kuku. Kona kona ke ukusuka lapho uNkulunkulu uqala ukumvusa edlula iparadise ukusuka lapho kuya ethuneni nokusuka ethuneni kuya enkazimulweni futhi phezulu kakhulu ukuthi ufanele abuke phansi ukuze abone izulu waphakamisa izihlalo zobukhosi zakhe ezulwini lo mama mncane edabukile engakwazi lokho emi lapho bayithathile inkosi yami futhi angazi ukuthi kuphi waye ihora libuthakathaka kuna wonke ake haba nalo Because yake 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 seko bayibethelile nokho yakuvumela lokhu bembethela ngehlazo lokumlekisa phezulu lapha enqunu phambi kwalabo bantu futhi bamgwaza ehlangothini futhi hopha futhi bayamuze ekhala esiphambanele futhi wabona umhlabo zamazama futhi wonke amazulu aqonda ukuthi wayifile bamehliza egongobele futhi ebanda futhi bamlalisa ethuneni wacabanga izinhlonipho zokugcina engingazenza emntwaneni wami othandekayo ukuza futhi ngimgqomise futhi manje bamsusile futhi wayemi lapha ekhala lo mama umncane emi lapha ekhala enesilokozane wo umzuzu obuthakathaka kunayo yonke ukhalelani siphazane na obuyiphimbo ngemva kwakhe wacabanga ukuthi kwakungumbeko emathuneni wathi wo basusile akakwazanga ngisho nokuphenduka wayebuthakathaka kakhulu wathi bengingalele manje zonke lezi zinsuku ezintathu nobusuku ngimile futhi ngabhekisisa ukubethelwa ngisibhekisisile sithanda sami uqobo engazi yokuthi bekuyindodela kaNkulunkulu ngiyazi ube yiyo futhi nokho ba ebuka ngenye indlela futhi yena ngemuva futhi bamsusile futhi bambethelile ngimbone evusa abafileyo ethuneni ngimbone yenza izimangaliso emva kwezimangaliso futhi ngiyazi umoya ongcwele uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami bengingenakucala kunoma yini futhi umoya ongcwele unginikeza leyo ngane ngaphandle kokwazi indoda ngazi kanjani pho ukuthi bekuyiqiniso futhi ngimbonile ehlazeka futhi beshaya izingubo zakhe besusa izimpahla zakhe kuye futhi bamlengisa phezulu lapho futhi bushaya bamlatha phansi ufe ukufa kwesabekayo kunoko konke ngiyamthanda yini indaba kokwenziwe kuye ngisafuna kumgcaba ngifuna ukumnika uhlobo lukahle lomgcabo futhi bamsusile ngibe lapha izinsuku emva kwezinsuku inhliziyo yami idabukile ngimile nje kulesi simo angazi ukuthi benzeni ngenkosi yami wathi Maria futhi kodwa ke wayenamandla amen hamba utshele abafundi bami ngizohlala nabo egalile o he ebuthakathakeni khona ke senziwe saba namandla uma ubuthakathaka kuyilapho ubango namandla uPetro emva kokuba wayephandle lapho edoba waye umsebenzi wakhe wokudoba ngithi kuluthanda uhlobo lomsebenzi wakhe futhi ngakho wayephandle lapho edoba edumele wonke azi ukuthi wayemphikile uKristu o he wayemzile lowo mprofeti emile lapho futhi emtshela Petro uthi uyangithanda na wathi ho nkosi uyazi ukuthi ngiyakuthanda wathi ngiyakuthanda ngikulungele ukukufela wathi Petro ngicabanga ukuthi ukondile lokho kepha uzongiphika kathathu ngaphambi uzongiphika pika ngaphambi kokuba iqhude likhale kosithathu uyabo uzongiphika kathathu ngaphambi kokuba iqhude likhale
ngikhona
ke ebona lokho kufezeka ngikathi wayemi lapho futhi wathi angimazi khabo angazi lutho ngalawa amaphentekostali lapho ungabe isikhathi sokuyeka kushumayela iwashi lami nje licushiwe i-alamu yabo washo ukuthi ngiyazi ngifanele ngime manje kodwa angikwazi ukuma ngqonga lesi sikhathi yabo ngakho-ke ngizofanele ngiqedele lokhu lapho umzuzu nje wathi ngiyazi ngimphikile ngimphikile ebukhoneni bukapilato ngimphikile ebukhoneni lapho lowo wesifazane omncane efike ngakimi wathi awusuye omunye wabo na khabo futhi ngize ngathuka wo wayesesimwele sesabekayo kakhulu wathi waphika wayemphikile futhi wayebonile ujesu ema futhi ubuka ngale khona-ke kulapho iqhude lakhala wabuka ngale kuphetro waphuma wo wayedumele kuyo qobo wathi ngisaphilelani namanje na futhi khona-ke ngaphandle kwalokho wathi ngicabanga ukuthi ngizobuyela muva futhi ngihambe ngiyodoba futhi angeke ngisaphinde ngishumayele ngakho-ke ngizovele ngibuyele muva ngiqale kudoba wayekade ephose amaneja akhe futhi waphosa ubusuku bonke akazange abe nenhlanzi futhi wayesendaweni buthakathaka wayengene lutho edumele ngayo qobo efika kuphendeni kwamakhono akhe awu wacabanga ukuthi wayengumuntu omkhulu wayenqume indlebe yendodana yompristi omkhulu kanjalo awu wacabanga ukuthi wayengumfo omkhulu niyazi wayefunde okuthile kepha wayengazi lutho wayefanele akhohlwe yikho konke ngakho futhi nango wayephandle lapho wathi awu ngazi into eyodwa ngingumdobi ngisengakwazi ukuziphilisa kumdoba waphosa ubusuku bonke futhi akatholaka lutho wo yeke kudumala kunje njalo lapho eyidonsele phezulu inethi engenalutho futhi wayedumele kakhulu wayesendaweni buthakathaka kunazo zonke wathi ngingahle ngizizwe sengathi ngingagxuma ngiphume kulesi sikepe angifanelwe yilutho empeleni wathi ninayo inhlanzi bantwana na wabeka ngaphandle futhi nakho kwakuma indoda wathi qabo sishikashike ubusuku bonke futhi uyazibambaka lutho bengicabange ukuthi bengingumdobi ngabe nguwo lowo simoni na ya awu ngishikashike ubusuku bonke futhi ngibambanga lutho wo ngiki asinenhlanzi phandle lapha wathi awu phosisana amanetha yenu ngakolunye ohlangothi sikwenzile ini khona-ke yena be wathi ngakolunye ohlangothi na kade sikwenze lokho iphoseni ngakolunye ohlangothi waphosa amanetha akhe futhi wadonsa wathi khona-ke uyaqina wohe wahlwitha ijazi lakhe lokudoba elidala walimbatha wathi bazalane lo nguye futhi ubahlula bonke abanye eyosebeni ngaphambi kokuba bagwenge izikebhe ngokukhulu kushesha njengoba babengenza wamadula ngokubhukuda egqoke ijazi lokudoba wafika osebeni ngani na lapho wayenamandla lapho wayenamandla wayengeke enze lutho kodwa lapho ebabuthakathaka khona-ke waba namandla yebo mnumzane o yisu likankulunkulu ukuthatha izitsha ezingabantu ezingene lutho bese ezamazamisa izwe ngazo manje kuncanyanyana nje futhi sizohamba njengasepentekoste epentekoste wenzani na wabathatha izinsuku eziyishumi ukuzijulula zonke kepha bonke wayemi lapho nezitsha zabo zibhekiswe phezulu futhi unkulunkulu wazithatha yena uqobo futhi wazigcwalisa ilokho kuphela bazamazamisa izwe wazijululela yena uqobo kuzo lezo isidingo sanamuhla ilokho esikudingayo namuhla izitsha ezingeni nalutho yebo mnumzane ngakho-ke unkulunkulu angazigcwalisa futhi angeke ukwazi ukuzithatha ngifanele ngedlule kuningi lapha unkulunkulu angeke azisebenzise uma nje sezivele zigcwalisiwe uma ugcwele ukuqeqeshwa kosiyazi bezenkolo unkulunkulu angeke kusebenzise unkulunkulu uzofanele abe nezitsha ezingenalutho ukuze yena azigcwalise manje uweliya akazange athi hamba uthole izitsha ezithile futhi uboleke inqaba yamafutha futhi sizobona uma singathola intengo yokuthengisa enhle kukho bese uthola okunye okuncanyana futhi ungakhokhela umakhelwane kanjalo wathi vele uthole izitsha ezingene lutho yikho konke okudingayo lokho kwakuyikho epentekoste babenezitsha ezingena lutho ukuze unkulunkulu ezozigcwalisa owethu lolu suku ludinga lokho ngalolu suku ufanele ube nalokho sizobona lokho noma sibhubhe vala manje lalelani sizodingeka sibe nalokho noma sibhubhe yebo mnumzane
the big ecclesiastical machines
imishini yobufundisi basesandleni emikhulu esinayo imishini yebandla emikhulu igcwele ikhaboni inenokhu yokomoya kuyo umfowethu kolinzi lapha ndawo ndawo nomfowethu ikasini ngicabanga ukuthi ushaft yawulungile
Something is
basebenzisa uhlobo olungalungile lukapetroli yonke ecela ikhaboni basebenzisa isipiliyoni sasekolishi esikhundleni sikamoya engcwele izivuselelo zethu ezinkulu zezwe indoda yethu enkulu imikhankaso yethu yokuphulukisa yonke ehlulekile siyazi yehlulekile ungani umshumayeli wethu edumileyo Billy Graham unqamule izizwe emuva naphambili emuva naphambili emuva naphambili kwenze buhle buni na Ora Robert, imikhankaso yokuphulukisa yonke indawo futhi iya ngokuba mibi ngaso sonke isikhathi ngoba onke iBaptist, iPresbyterian, iAssemblies of God zonke lezi ezinye izinhlangano ezahlukahlukene zihlanganise zonke indawonye kuyini na umshini wobufundisi basesontweni omkhulu kakhulu futhi uNkulunkulu ukugcwalise phama ngekhabhoni enzela wena.
Now she's just chugging, chugging.
Manje nje ithi vum 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 pam 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 vum pam 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 ukuncanyanyana lapha nalapha ya isiphelile isiqediwe upetrol usuphelile uye wathela amanzi kuwo yonke into isekho yebo mnumzane amathayi ayizicaba nhlangothi zombili sisesimwele sisabekayo umshini wobufundisi basesontweni umile
and brother the lids come off of hell
futhi umfowethu isivalo sesiphumile sokweni kulungile futhi imifudlana yamandla amademoni iyathulula ivela yonke indawo inqobe izizwe inqobe zombuswazo kuze kuthi kubole kwaze kwayofika eminyembweni inqobe amabandla aze angazi lutho ngaphandle kwehlelo Wena uthi ngabe ungumkhristu na ngiyimethodist ngabe ungumkhristu na ngiyiphelekotyalo lokho kusho lutho njengoba ngasho ngelinye ilanga kunokuba ingulube efuywayo noma ingulube ehlathi noma ihashi noma ukuthile lokho akuhlangene ngalutho nakho ungahle ukhulume ngezilimi futhi uthuthumele futhi ugcube futhi ugijime futhi wenze zonke izinhlobo ze uPaul wathi nginganqukula izintaba ngokukholwa ngingaphulukisa abagulayo ngingaba nolwazi lebhayibheli ngingaya ekholiji futhi ngifunde yonke le nto yonke into wathi anginto yaluthe namanje haleluya ngathi ukhuluma ngezilimi futhi uthuthubele futhi ugcube futhi ugijime futhi wenze zonke izinhlobo ze uPaul wathi nginganqukula izintaba ngokukholwa ngingaphulukisa abagulayo ngingaba nolwazi lebhayibheli ngingaya ekholiji futhi ngifunde yonke le nto yonke into wathi anginto yaluthe namanje haleluya
talk about the lid off of the kettle
oh hey khuluma ngesifana seketela amademoni ezungeza amandla kaDevil ngaphansi kwegama lobuKristu efundisa ifundiso imiyalo yabantu izimfundiso zamakolishi esayense yezenkolo eshiya iBhayibheli lodwa
hallelujah who's able to who's strong enough
hallelujah ubani ongakwazi ukuba nonamandla kokwenele ubani ohlakaniphile kokwenele na ubani namandla kokwenele ukuthembisa le giyoni esihlubule izingubo zabesifazane bethu egameni labashumayeli imethodist ibaptist ngisho namapentekostali na bependobuso babo njengojezebele futhi bephungule izinwele zabo futhi begqoka amabhuluwe njengabesilisa abashumayeli bethu bengenele ukusukuma mayelana nabo ukubatshela ngakho abakhwelwe ngamadimoni kwakungulegiyona odabule izingubo zakhe kuye ubani lodevelopo ngayo na ubani namandla ngokwenele na hlobo luni lwehlelo elingakwazi ukumnqoba ehamba yehle nyuke edabula lawa matshe amathuni amahlelo umemeze izinsuku zezi ngaliso seledlule futhi siudinga umoya ongcwele futhi kubani ongathembisa lo devil na uNkulunkulu
we can't do it by denomination
angeke sikwenze ngehlelo angeke sikwenze kamandla obufundisi basesontweni kepha kwakukhona iphimbo kwesinye isikhathi lakwenza amen elathambisa labo develi labafaka ekuphileni kahle engqondweni yabo futhi labagqokisa izingubo zabo lelo phimbo elifanayo lizinika isithembiso emisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza awusoze wakwenza ngaphansi kukapetroli wobufundisi basesontweni emotweni eshaywe yikhaboni awusoze wakwenza enhlanganweni uzokwenza uma uthululiwe futhi uba buthakathaka zithululele ngaphandle bonke ubuwena futhi kumele umoya ongcwele ukuba ungene futhi uphampe yonke ingxenye yakho ugcwalise sonke isivalo somzimba wakho yilokho kuphela kwenze asidingi inhlangano entsha ezikuthi ngayo oh uNkulunkulu ngiyakuzwa ukuthululeka ngaphakathi ngokuzungeza kudabula lapha manje bese kudingayo ngumprofeti kaNkulunkulu ukuba avuke ngokushaya konyazi kaNkulunkulu umbani wokomoya ozuza amazamisa lelizwe libe yihlazo haleluya Sithingela lutho yiloko akudingayo kunjalo ibandla elibizwele ngaphandle abayingcosana ngezibalo abancane abazokwemukela amandla kaNkulunkulu nezibuziso nomlayezo wakhe. Haleluya, yiloko esikudingayo. Yiba buthakathaka ukuze uzoba namandla kuyonqoba bonke devil, kuzobeka abafundile ehlazweni, kuzoletha besilisa nabesifazane uNkulunkulu ababizile futhi lokho kuphela. Kubulani njengoba kwenzeka emihleni kaNowa, kuya kuba njalo kufike ngendodana yomuntu. Imiphefumulo yisishiyagalombili eyasindiswa. Ezinsukwini zika-Eliya kwakukhona izinkulungwane eziyisikhombisa kuphela ezazinakho. Ake nicabange nje ukuthi ziphila kuphi manje. Inkathi uJohane efika enkundleni, ibandla elincane impela laliyingcosana ngesibalo, kodwa kwakukhona izitsha ezingenalutho kuba kuthelwe amafutha kuzo. Haleluya.
God, let us empty ourselves up. Get empty, friends. Get weak.
Nkulunkulu asizijulule, yibani ngabani ngenalutho bangane, yibani buthakathaka, phikani ikhono lenu qobo, futhi nini niphandle emsakazweni, hhayi umsakazo, kepha ngaphandle enizwa lamathephu noma kuphi lapho afika khona. Zithululeni, zithululeni phezu kwehathane likaNkulunkulu njengomhlatshelo. Ingelosi ayifike nelahle lomlilo, igcwalise lezo zitsha ngamandla kaNkulunkulu somandla. Thulani, khona-ke uzosenza sibe namandla, uzokunikeza umusa wokuma. Asikhothamisa amakhanda ethu umzuzu.
Oh Lord, another Sunday morning has passed.
Oh Nkosi, elinye isonto ekuseni selidlulile, futhi besikade sihleli kulomhlangano ozothile lapha besilisa nabesifazane abaziwena, lapho umoya wakho uhlala ngaphakathi ezinhliziyweni zabo, futhi bayakukholwa, futhi basebenzile phezu kwalo lonke izwi osiyale ukuba silenze, futhi siyakubonga ngalaba bantu. Futhi kungahle kube khona bangezweni lapho lamathephu azoya khona, lapho abesifazane abazithubile nabesilisa bazowathatha bawayise emakhaya nasezinzwaneni nangaphandle kwamanye amazwe. Futhi kwangathi bangezwa Nkosi, futhi baqonde bazithulule ukuze umoya ongcwele ungabagcwalisa. Kungahle kube khona abanye ngisho lapho kulokhu kusa Nkosi abazithululile selokhu siqale kukhuluma. Ubonile ukuthi bebethembele kakhulu emicabangeni yabo qobo engeyabo qobo bona, ikhono labo bethembela ekuhlakanipheni komqondo womuntu olula wabo uqobo okungelutho kepha ukungcola phambi kukaNkulunkulu.
Oh God, may they just empty themselves out now.
Oh Nkulunkulu, kwangathi nje bangazithulula manje, bazinikele ngokuzithoba futhi bazele ukugcwaliswa komoya. Siphe khona Nkosi, kwashiwe ebhayibhelini abaningi abakholwayo wabhaphathizwa. Lakho kuhlezi kulesi sakhiwo kulokhu kusa baba usifazane omncane ehlezi emuva lapha, futhi ngiyakhumbula unkosikazi hitseza emva kwami ngobunye ubusuku, futhi nango elele kungekho lutho nje ngepha amathambo, umsipha isikhumba somsipha esincane selulelwe phezu kwakhe, umdlavuza umdlile, umyeni wakhe ongakabi umkristu kwamanje. Futhi ngiyakhumbula umkhuleko engawukhuleka ngalobo busuku, uNkulunkulu wathumela uDavide omncane engonyameni nendoyimane encane lula, futhi walibuyisa iwundlu. Ngathi lo mdlavuza ubambe udadewethu ungudevele, ngiyazi unguNkulunkulu, ngikubonile Nkosi, futhi ngiyazi ngikhulumile nawe, futhi ungiphendulile. Ngilandela izimvu zikaNkulunkulu mdlavuza mdedele. Kodwa-ke ngamyala ngegama likaJesu Kristu ukuba aqhubeke ayekhaya, futhi umyeni wakhe ongakazinikeli walikholwa lelo zwi, futhi wathatha umkakhe wamyisa ekhaya. Nangu lapho kulokhukusa wezifazane uphilile onamandla kakhulu, umdlavuza usuhambile, uyeza kulokhukusa ukuba babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Wo Nkulunkulu, ngiyakubonga ngalesi sitsha esingenalutho esilungele ukugcwaliswa. Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi uzobusisa lowo mphefumulo. Nkosi, leso yisibonelo sabanye abaningi. Ngiyakhuleka ukuthi izibusiso zakho zizophumula phezu kwalesi izithameli ngokuzithoba, Nkulunkulu ngokuzithoba. Uma kunento eyodwa kuphela sele baba engingayibone, lokho ngokuthi uphakathi kokuthi uyavusa endaweni ethile ngezinye izintsha ezingenalutho, futhi wenza lelizwe libe namahloni ngalo, noma uthumele uJesu masinyane ngqo ukuthi ukuphela sekulapha. Nkosi, kunezinto ezimbili kuphela ezisele kuba zenziwe, futhi sifanele sekulapha sikubone khona lapha ngoba siyazi kusekupheleni kuphakathi kokuthi sizobona into ethile enamandla ivuka khona manje noma sizobona kufika kwenkosi. Sonke iziprofethi osigcwelisekile into yokugcina ngaphambi kokuba ibandla livuswe, ngaphambi kokuba lifithwe esambulweni isahluko sesithathu kwakungukufika kwesithunywa enyakeni webandla laseLaodikeya. Lokho bekuyobuyisela izinhliziyo zabantu zibuyele koyise basekuqaleni, sibabuyisele ePentecost elejwayelekile. Lokho abazisho ukuthi banakho kuzoba khona izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane njengoba kwakunjalo ngosuku lukaNowa. Nkosi ebeziyolahleka abaningi babo bazolahleka. Siya kubona lokho sekuvele kugcwalisekile baba.
Come Lord Jesus, catch away.
Woza Nkosi Jesu, hlitha ibandla lakho futhi uma kuyintando yakho Nkosi ngaphambi nje ukuba lelo bandla lihlwithwe kwangathi kungavuka amandla. Wo Nkulunkulu qalisa lezi zitsha zivuthe Nkosi, zamazamisa lelizwe kanye futhi. Siyazi kuzoba isikhathi esedlule angeke kusaba khona ukuphenduka ngalonkathi, kuyobe sekukude kakhulu kubo ngalonkathi. Kepha bonisa amandla akho Nkosi, qalisa lezo zitsha futhi uzamazamise lelizwe njengokungathi alikazi lizanyezanyiswe ngaphambili. Bese ke uthathe ibandla lakho ushiye yizwe enxushunxushwini yalo elihleli kuyo. Wo Nkulunkulu bayazabalaza. Ngeke siyazi ubuye ngcwele omkhulu uzofika kumaJuda ngalonkathi. Lapho sibone izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zimile entabeni yaseSinayi, zimile udlu. Kepha umlobokazi wayesevele sesezulwini, wayesevele thathiwe futhi udlu laselibuyile uJosefa ukuzazisa kubantu bakhe. IBhayibheli lasho ukuthi kuyoba khona ukuhlakazeka phakathi kwabo lapho beyobuka futhi babone emi lapho, lapho ezazisa yena uqobo bayothi wazithelaphi lezo zibazi na, wathi endlini yabangani bami khona-ke bayothi nguye lona esambethela. Ithi uyokusho njengoJosefa, ningakhathazeki ngoba uNkulunkulu wenze lokhu kusindisa impilo yabezizwe. Kwakungesilona iphutha lenu, kona-ke bathi bayohlukanisa umndeni owodwa komunye, bayolila njengendodana yodwa eyayithathwe ekhaya. Ubaba lolo suku selusondele, lokho ukuphela kwalawo masonto angamashumi ayisikhombisa ukuthi isikhathi sesiseduze Nkosi. Oh Nkulunkulu, kwangathi iphimbo, iphimbo labaprofethi beqiniso bakaNkulunkulu lingamemeza kakhulu limelane naleli nenekazi lesimoteni losuku, leli bandla lesimoteni, nalesayense yezenkolo yebandla lesimoteni. Zamazamisa laba bashumayeli osabayo kusho iqiniso. Wo Nkulunkulu, thathela amadoda futhi uzamazamise njengokungakaze kwenzeke ngaphambili, enze abe namahloni ngawo. Kodwa siyazi lento eyodwa futhi singaphumula ngokuzethemba okugcwele ukuthi akekho umuntu oyoza ngaphandle kokuba ubaba amdonse, futhi bonke ubaba amnikezile uzoza bazofinyelela nje kude njengoba ufisa ukufinyelela. Kepha wathi nike sabe mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihle kuninika umbuso. Siyazi lokho kuqinisile, wasexwayisa ngaso sonke isikhathi ukuthi kuyoba khona nje impela abambalwa kakhulu abayobe belungele lapho leso sikhathi sifika. Kodwa-ke kuyoba khona ukuvuka okukhulu nabo bonke abahlengiweyo abahlengiwe kuyo yonke iminyaka bewuvuka. Kepha ngalolu suku lokugcina ekupheleni nje kwesikhathi lapho ibandla impela liyoba yingcosana ngesibalo. Lokho ke siyakubona lokho baba, sibona umlayezo osuku, sibona ukwenqatshwa kwawo, sibona ukwehlukana, sibona zonke lezi zinto. Sithola abantu bakho bevuma ukuthi abayilutho, bafuna nje ukugcwaliswa ngawe Nkosi. Manje ngiyakhuleka ukuthi uzozamazamisa izwe elinabo izinsuku ezimbalwa nje ngaphambi kokufika kwenkosi. Manje phakathi kwethu kukhona ukugula, kunabantu abadinga ukuphulukiswa ngokomzimba, besingeke sibashiye ngaphandle Nkosi. Ngoba kwathiwa ungakhohlwa imisebenzi yonke yayo yomusa othethelela bonke ububi bakho futhi welapha zonke izifo zethu. Sikhulekela ukuthi amandla okuphulukisa amakhulu akhe azoba ngaphezu kwalona lowo lapha. Uma ungasindisa umphefumulo ngaphandle lapho, ngaphandle kokwenza kunyakaza inhliziyo yakhe kuphela iphendukele ngakuwe, ungawuphulukisa kakhulu kangakanani ke umzimba. Nangamaduku abekwe lapha, ngiyawabusisa egameni leNkosi Jesu njengoba kwenza umphostoli uPawulu omkhulu, kwangathi noma ngubani ogqoka lamaduku angaphulukiswa. Kwangathi amakhaya ahlukene angaphinde akhiwe kwangathi abantwana abancane abangenayise abangenanina bona behlukene kwangathi lelo khaya lingaphinde lihlanganiswe futhi siphe khona Nkosi phulukisa bonke abagulayo manje nabahluphekile zithelele udumo kuwe uqobo futhi Nkosi thina sizama ukuphakamisa izitsha zethu amehlo ethu abheke phezulu izinhliziyo zethu zibheke kuwe siphike ngisho ukuthi sihlanganisiwe kulelizwe
Bible said that
Abraham waphuma ekhaya lakhe waphuma emzini kubo ukuba gogobala ezweni lesethembiso evuma ukuthi wayengesuye walelizwe kepha wayesihambi nomfokazi Abraham noIsaka noJakobe bonke abanalobu bufakazi ukuthi abasibo abakulelizwe ngokusobala bamemezela ukuthi kukhona umuzi omakhe nomenzi wawo kunguNkulunkulu futhi bahamba ngaleyo ndlela Wangathi izinhliziyo zingaguqulwa njengamanje ngenkathi ngisakhuleka baba wangathi izimo zokuziphatha zingathathwa futhi lapho izinkonzo zobhaphathizo zifika kwangathi kungaba khona ukushukuma phakathi kwabantu kwangathi kungaba khona abantu abangagaze bacabange ngakho ngaphambilini kwangathi kungembulwa futhi washo ukuthi bonke labo babizile uzobathuma Manje nginikela konke kuwe Nkosi ngalomlayezo omncane onqomkile ophuma isitshelo simpofu esikele lutho kuso Nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzothatha lawo mazwi futhi uzowancibikalisa ezinhliziyweni zabantu futhi kwangathi bangephinde bakwazi ukusuka kuwe siphe khona Nkosi ngibanikela kuwe manje egameni lika Jesu Christu Amen
Ngathi
usenze isinqumo sakho kuma ungani nimanqikanqika phakathi kwemibono emibili na ukuzwile akushilo uma uNkulunkulu enguNkulunkulu umkhonzeni uma izwe linguNkulunkulu uqhubekelani phambili nje niyabo uma indlela yehlelo ilungile qhubeka nayo kodwa uma iBhayibheli liqinisile khona ke wozani kulo niyabo khethani ngaleli horo ukuthi ubani nizomkhonza
That's just in the spirit.
Akanje emoyeni sihlabelele ihubo manje iBhayibheli lathi bahlabelele ihubo base beyaphuma ake sihlabelele leliculo lidale lidumile ngiyamthanda namakhanda ethu nezinhliziyo ozikhothamele kuye. Ngiyamthanda. Manje ngomu kuthi uzokwenza njani? Ngiyamthanda. Ngoba wangithanda kuqala wangithengela inzendezo emthini waseKhalvari Ungasethe sinqumo sakho ngoKristu na hayi sinqumo ncamashizi thulule nje qobo lwakho Nkosi ngilungile kukho lutho ngimo luhle kimi mangikhohle yikho konke ngake ngakwazi
Now come Lord Jesus don't let this go over my head let me receive it Be filled with your spirit, Lord.
Manje waza Nkosi Jesu ungavumeli lokhu kweqe ngaphezulu kwekhanda lami. Mangikwemukele futhi ngicwaniswe ngomoya wakho Nkosi. Kusukela kulolu suku kuqhubeke mangibe ngowakho wonke. Khulekani nje manje umkhuleko omncane nje kuNkulunkulu olula nomkhuleko bantwana nonke. Wena wondlula seKhalvari sindisiwa phezulu penduka nje enhliziyweni yakho ngizwe ngisakhuleka sazonke izono zam makuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho wonke lapho ngenyathela ekuthithekeni yokumnyama kwempilo Nezinsizi zanda macala onke kimi Yiba wena ngumholi wam Yalo bumnyama busuke namuhla Sule zinsizi nokwesaba Wonga ngivumeli nani ningiduke Yesu ngeceleni kwakho
These who have believed has emptied yourself up before God.
Baba kholiwe uzithulile uqobo lwakho ngaphambi kwaNkulunkulu. Uthi ngumile ukuthi akukho obuzokuvimba inhlobo. Usoze wavuma noma yilipi khona futhi ufisa ukwenza elicacile, elihlanzekile eqiniso elingumnqamla juqu noNkulunkulu. Ichibi lenamanzi kulo lilungiselelwa ukubhaphathiza. Abesifazane abaye ngakwesokudla sami abesilisa abaye ngakwesobunxele sami inkonzo yobhaphathizo izoba khona nje emzuzwaneni laba abathululiwe awulindele ukukholwa yilokho abefundisi abakushoyo lokho okushiwo okobufundisi basezintweni lokho okushiwo amahlelo kepha nizothatha indlela yenkosi nizokholwa ukuthi isho kanje inkosi woza manje lapho nginyathela ekutithekene ku umnyama kwempilo labo kuzoba ngabesifazane ngalapha abesilisa ngalapha lokho ukubizela kwenu yalithabe bonke abakholwayo beza babhaphathizwa kumholi wam yalubu umnyama busuke namuhla Sule zinyembezi zokudabuka Wonga kivumeli nani ningiduke Yesu ngeceleni kwakho Bangakabesifazane lapha kulokukuza ngisho lokhu egameni lenkosi Jesu bangakekini abanamahloni ngalezo zinwele zimfushane elinazo enifuna uNkulunkulu ngobusa wakhe anikhulisele zona na uNkulunkulu anibusise bangakabesilisa abanamahloni ukuthi nivumela umkakho abhema usikilidi futhi agqoka amabhulungu empeleni okungawenu na futhi iphephele lathi uyizinengise emehleni kaNkulunkulu Yazi ukuthi uNkulunkulu angeguquke na angeguquke unemvele yodwa kungukuthi ubungcwele angeguquke uma ungabi njengaye angeke umbone ngaphandle kobungcwele angekho umuntu ozobona inkosi futhi uma kugqoka amabhluka amaslacks kwenza uNkulunkulu agule izisini zakhe futhi ahlanze uyagula futhi isilengiso ukungcola uyoke uze kanjani unomoya onjalo kuwe futhi uyoke ufike kanjani ezulwini na yokufika kanjani ezulwini nezinwele ezimfushane uma uNkulunkulu ethi kuyihlazo ukuthi owesifazane anquma ezinwele zakhe na uphika yona kanye imigomo yokuba ngunkosikazi uNkulunkulu akaguquku lelo yizwi lakhe mngane kungcono ulalele
That will let your wives.
Uthi nani madoda nizovumela omkeni benze lokho. Ninamahloni ngani uqobo na? Aninamahloni na? Ningafani nenenekazi lokuqala lezo yiba njengoNkulunkulu. Niyabo zithululeni nina kule nkambiso yesimodeli yezwe ukuze uKristu ezokwazi ukuzithululela uqobo lwakhe yini futhi ningagcwalisa ngempela ngomoya ongcwele. Angeke akwenze lokho, angeke akwenze kuvumelene nemigomo yakhe. Uzofanele amelane nezwi lakhe futhi lokho angeke akwenze. Angeke akwenze inqobo nje uma ungabambisani nezwi lakhe. Ufanele uze kulokhu ngaphambi kokuthi noma yini enye yenziwe. Uyakwazi lokho, yilowo nalowo ngini, uyakwazi lokho. Bangaki okukholwayo lokho, phakamisa isandla sakho impela. Uyakukholwa manje asenze ukuthile ngakho. Ngokuliba nomusa kithi simdinga kanjani ke silapha zonke ndawonye manje khumbulani manje ekwahlulelweni uma ngizofanele ngime futhi lokho kungahle kube ngaphambi kobusuku futhi ngibhekane nalo lonke izwi engilishilo nebo ngizofanele ngibhekane nalo manje khumbulani lobo bubi busukile ezandleni zami busukile kunembeza wami busukile emphefumulweni wami busukile kuNkulunkulu Uma ungakwenzi uma umi kulezo zimo futhi usalokhu ungazizwa ulahliwe uzokwenzenjani njani na khona ke uyazi uNkulunkulu akasebenzani nawe uyazi uyakwedlula lokho niyabo uyakwedlula lokho ngakho ube ngokholwe kakhulu kunenininini ngakho ube ngowamabandla lokuyini kunye kepha uyakwedlula lokho izwi kaNkulunkulu liyehla futhi likhiphe umuntu yileyo nto ebabuyisayo niyabo Ngakho ke lelo yizwi ngicela noma yimuphi umfundisi noma yimuphi umuntu noma kuphi ukuba akuphike lokho ngokumelene nezwi kaNkulunkulu kunjalo akunjalo niyabo ngakho ke asibe ngamaKristu ngempela ngisho nathi esizamayo labo abazamayo sidinga kunqunywa siwiswe phansi futhi sibilisiwe yabo mnumzane sonke siyakudinga
God have mercy on me
Nkulunkulu ngiyawukele Nkulunkulu ngithathe futhi ngibumbe kuyinhloso yami emuva kwaleli viki ukuhamba phambi kukaNkulunkulu ukuthola ukuthi ngenzeni kulandelayo Nkulunkulu ngithathe yini konke kumalana nami futhi kunobuningi akukuhle Nkulunkulu unqume ungumkhuleko wami kulukubusa soka inhliziyo yami izindlebe zami ubuntu bami ngenze Nkosi ngenze ukuthile noma yini afuna ngibe yiyo lowo ngumkhuleko wami noma yini engidinga kuba yiyo kunqume nginqume Nkosi ngikhombise ezwini ngitshele ngizohamba ngiyokwenza Nkosi mayikusho futhi ngikhona lapho ngongi lungele ukubambisana nakho noma ngabe yini izwi kaNkulunkulu elikushoyo yilokho engifuna ukuba yikho ngifuna ukuba ngumKristu ezwini likaNkulunkulu makuthi yonke amazwe omuntu abe amanga futhi kaNkulunkulu abe iqiniso ngeke yini lokho kube yinkambiso yesikhathi angeke kube yiyo na yileyo indlela okukholwa ngayo na Ufuna indawo yokubhaphathiza ndodana na ya emuva ngapha mfowethu ungalindi kulungile khona ngaphezulu ngalendlela abaningi benu bafanele beze abesilisa nabesifazane abangamakholwa labo abavuma izono zabo ukuba babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu yileyo indlela mfowethu egameni likaJesu Kristu kukubuthethelela kwezono zabo futhi baya kugcwaliswa ngomoya ongcwele Manje ngini bantu abangamakatolika lapha yilokho ukuthethelela kwezono okuyikho nithi ibandla linamandla okuthethelela izono lizithethelela kanjani ibandla izono na uNkulunkulu uJesu walitshela ibandla enibathethelelayo bathethelelwe enibabambelayo babanjelwe bazithethelela kanjani lokuqala izono ebandleni lasekaleni na bababizele ekuphendukeni futhi babaphaphathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zabo hayi ngaphansi kwedokodo lokuvuma izono qha bo impela kodwa baphenduka phambi kukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo ngenkathi babemi lapho futhi bakholwa futhi abaningi wapha owakholwayo wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu futhi wagcwaliswa ngomoya ongcwele amen niyamthanda na manje masisukume manje bazoba baningi abafuna kulinda inkonzo yomphaphathizo omunye futhi ofuna kuza omunye futhi osekholiwe na woza ngapha nangapha abesilisa ngakwesobunxele kwesokudla abesifazane kholo inkonzo Jesu ngayo yonke inhliziyo yakho ngakho konke kukuwe manje sikhothamisa amakhanda yethu ndawonye sisaphinda lo mkhuleko uyisibonelo ndawonye njengoba ngizizwa ngiholeleka ngokuxakile ukwenza lokhu manje njengoba sikhothamisa amakhanda yethu kulekani kanye nami.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
Baba wethu esezulwini, mangcwelise igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele eziphambukweni zethu njengalokhu nathi sibathethelela labo abanezimpambeko kithi. Ungasingenise kulingweni, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ongowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Manje asibe silokhu sikhothamisa amakhanda ethu futhi ngizocela umfowethu Neville ukuba eze asisholo isibusiso asho okusenhliziyweni yakhe bese ke ememezela ngenkonzo yomphaphathizo elungiselwayo manje. Nkulunkulu anibusise ngumkhuleko wami, ngizonikhulekela ningikhulekele, ngiyayidinga ngempela imikhuleko yenu.